Ngiyajabula kakhulu kuba khona futhi namhlanje kuseni bengicabanga nje ukuthi kanjani ukuthi leliqhwa manje futhi ukuba besise Colorado leliqhwa belizoba ngelithambe ngempela futhi lilula futhi libe cishe ngamashumi amane ngaphansi kuka zero futhi ubungathi ha uphephethe kanjalo futhi lihambe lithi nguthulini futhi bekuyoba njalo bonke ubusika gulukunqu kepha manje njengalapha kulokhu kuqhela uhlobo lokuba phakathi kwendawo manje sekuba manzi ngempela futhi kushibilike futhi kube kubi futhi nje kubukeka sengathi ngifisa sengathi ngingavele nje ngindize ngihambe ngiwelele eArizona futhi ngilinde kuze kufike into yasahlobo bese ke ngiyabuya Yilendela zonke siba namakhaza ngayo amagciwane lezinto manje zilele emhlabathini futhi kuzoba intwaqeba lamakhaza bese ke liyancibilika futhi ke kuba intwaqeba lamakhaza bese ke kuyancibilika futhi lokho kuyakhuphuka futhi siyakuphefumula lokho kungene ngaphakathi bese siphathwa yimiphimbo ukuphathwa amakhanda neminjunju nobuhlungu futhi hey hey isikhathi esinjena pho indawo enjena pho
but
Kodwa ukhona izwe ngaphesheya komfula abalibiza ngokuthi limnandi phakade futhi sifinyelela kuphela kulolugu ngomthetho wokukholwa esangweni singena ngamunye lapho ukuhlala nabangasayikufa ngoyusuku bayoshayela wena nami izinsimbi zegolide ilapho siya khona ekhaya ukuyohlala khona ke akunjalo na yilolo suku esilufunayo Manje izolo lebusuku ngizijabulela ngempela lezo zintshumayelo ezibangalisayo nezinto engizizwile kubazalwane bami uPupet Tyler ngabe ukhona kulokho kusana Pet oh angikubonanga uhlezi khona lapho umkhulu njengokuphila futhi uphindeke kabili njengemvelo futhi angikubonanga uhlezi lapho okokuqala ngike ngaba noPet ngizwe uPet ekhuluma ngempela ngikujabulele lokho ngiqinisekile sonke sikujabulele bese kuthi ke umfowethu omncane onikeze lobo fakazi obuvuthayo bentshumayelo lapha obuzwakale ngempela njengokudubula bomshini gani omunye umfowethu ngihlangane naye evela eOhio ngabe ulapha kulokhu kusa na ndawo lapha umfowethu Neville uPaulile ngaye edubula ngokusheshsha okukhulu Kodake mfowethu JT panel futhi ngicabanga ukuthi abazange bafinyelele kumfowethu Bhila futhi ngabe yena umfowethu panel lapha na umfowethu Bhila na angikubenzekile ngicabange ukuthi ngibone umfowethu Bhila lamalambo lokhu yinge ngathi bakha ithabenekele lisha ngithemba ukuthi balungise into ngokwehlukile kancane leli ngelethu lokuqala lokulinga futhi ngakho ke uma sike sithole elisha ngani sifuna lithi ukwehluka kule angeke nakubona ngithanda ukuthi ithabenekele lakhiwe sakutshekela phansi kanjena izethameli ubuka ngqo phakathi ezethamelini zakho ngaso sonke isikhathi futhi ke kakhulukazi emihlanganweni yokwahlulela okufihlakeleyo ungavele nje uhambe ujikeleze ngiyabo ubakhethe ngokuzungeza kanjena imuva naphambili ngqo bese kuthi ke ngisho ngabe ufanele ube novulande omncane wasesitezi kuba uphume kungcono Fowethu Littlefield uma uBhili elapha ngishayela ucingo izolo ebusuku futhi uthumela izincazelo zalelo thabenakele engalinikela lapho kungukuthi abadwebi bamaplani ezindlu Fortwood kubiza ngiyakholwa amadwele ngamakhulu ayizihlanu okomdwebi nje wamaplani ezindlu ukudweba futhi uthumela lokho nentengo nayo yonke into yayo yonke impahla yokwakha nawo wonke ama 2x4 nokuthi kuphindwe nokuthi okungena kukho futhi ukuthumelela kithi futhi ufuna ukuza futhi wathi uzoya kubantu abanquma izingodo nokungena kuye futhi babone ukuthi angeke yini abathole ukuba benze ukusika njengoba benza kwelakhe ithabenekele lihle kakhulu alilikhulu kakhulu kodwa isakhiwo sihle ngakho ke ngimtshelile ngithe ngizokunikeza abaphatheli nabadikoni masinyane nje uma ukuthumela kuBhili futhi khona ke sizotetela babone ukuthi ukubekelela okungakanani abafanele babe nakho ukuqala isakhiwo sabo. Uthe uma ukwenza ngiza ngiyeza ngizoqoka ipheya lama overloli futhi ngihlale nawe ngonga leso sikhathi. Umfuthi Little Fit indoda enomusa kakhulu, indoda enomusa olunge kakhulu. Manje ngabe nonke nizwa kahle phezulu lokukho ukuqala unyaka omusha manje na amen. Phumelana unyaka omusha sifuna ukuqala kahle sikhonze inkosi. Bangaki abavukile namhlanje kuseni futhi bambonga ngonyaka omdala nakho konke ubukusho futhi bamcela khohlwa yimuva. Ngakho ke sikwenzile eceleni kombhede lapho sivuka saseke singena etafuleni futhi lapho ngokuvamisile iyathala lomndeni omncane bayabuthana bazungeza etafula futhi bakhuleke. Futhi ngakho ke sihlala njalo sizama ukukwenza umkhuba wokukhuleka ebusuku ngaphambi kokuba siyolala. Nginakho ukuthi selokhu ngaqala ukuphenduka ngiyavuka ekuseni futhi kumnyama kakhulu futhi kunenkungu kakhulu kuba ngihambe angazi lapho ngiya khona, kodwa uma nje ngimcela ukuba athathe isandla sami futhi angihole usuku lonke. Kodwa ke ngiyakhumbula ngaphesheya komgwaqo ngo lapha ngenkathi nje ngiseyinsizwa uBhili Paul wayethi akabe neminyaka emithathu ubudala noma emine futhi sasihlala ngaphesheya nje kwesitaladi futhi ngobunye ubusuku wayefuna ukuphuza amanzi futhi kwakungaphandle ekhishini isikheleli sisebhakedeni futhi ngathi ngangikhathele kakhulu, ngangisebenze kanzima usuku lonke futhi ngashumayela ingxenye yobusuku.
And he said, "Daddy, I want a drink."
Futhi wathi baba ngifuna ukuphuza futhi ngathi Billy ngene kitchen nje lapho asetafuleni elincane ngathi wavuka wahlikihla amehlo akhe futhi wabuka lapho wathi baba ngiyesaba ukuhamba niyabo. Futhi ngathi hawu lokho ukulungile ngathi kubengela phambili nje sithandwa futhi uphuze ubabayo ukhathele kakhulu ibanga elincane nje igcishe ukuya kulelo windi futhi yena wathi kodwa ngiyesaba ukuhamba babayi niyabo. Awungavuka nomfo mncane futhi wafinyelela phezulu futhi wabamba isandla sami futhi kwakuyinto enhle. Asihambanga amanyathelo amane noma amahlanu waze wazishayisa endwangwini lapho umida wayekade esula iphansi lendlu nasesiqeshini sikamata futhi niyazi ukuthi kunjani lokho. Futhi wavele nje wenza ukuphula kwindlela kodwa ngangibambe isandla sakhe futhi kwaleke wavele wangicindezela nje wangiqinisa kakhudlwana futhi kodwa ke ngama lapho isikhashanyana futhi ngacabanga uNkulunkulu kunjalo niyabo. Angifuni ukwenza isinyathelo sisodwa ngaphandle kwakho ubambe isandla sami ngoba ngazi ukuthi ngizoshelela nini niyabo. Futhi inqobo nje uma ngizwa esikhulu esakho isandla esinamandla sixhakathisa isami ngiyazi uzongiphakamisa ezikhathini zokwami niyabona. Ngakho ke ngizama ukwenza umkhuba walokho ukugcina isandla sami kwesakhe futhi kwezinye izikhathi ngenze izinto ezibonakala zingumbhede ekuboneni kwami uqobo, izinto ezinjalo ezibonakala zingesikho kwemvelo emqondweni womuntu. Kodwa uma nje sikuyeka ngithola ukuthi kwakuyiyona nto kuphele eyayingenziwa ukuba ilunge. Wena uyazi izinto azibukeki zikahle lapha uma uNkulunkulu kuholela kubo bazoba kahle phandle lapha ndawoni yabona ngoba uyazi ukuthi kuholwa kanjani. Ngakho ke sibona ukuthi umusa wethu owenele konke futhi khona ke lokho esikudingayo noma esikukhathalelayo kukuye. Khona ke asibeke iceleni konke okunye ngaphandle kwakhe futhi sibambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Sasiva misokucula iculo lapha angikaze ngilizwe liculwa esikhathini eside manje angeke ngicule futhi kukhona angicabanga ukuthi kukhona izihambi kanye nathi. Ngakho ke ngiyinga leso sizathu ngizama lawo maculo amancane niyazi ngoba ngiyalithanda nje futhi jini uma uvumela lokhu kwedlule kuleyo tape kuphumele emphakathini. Sasiva misokucula iculo elincane lapha isikhathi sigcwele ukuguquka okusheshayo lutho lusemhlabeni olungenyakaziso olungama yakhe amathemba akho ezintweni zaphakade bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Bangaki kini asebake balizwe iculo na ngiyalithanda nilithandi na ake sizame ivesi lalo. Bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Yeah. chama chamba ko ezintweni zaphaka te bambelele sandlele sika nkulunkulu lesingaqoqukiyo.
Let's try a verse.
Angese zami verse.
Nga
uhambo lwethu seluphelile futhi kunkulunkulu besiqotho elihle nelikhazimulayo ikhaya lakho enkazimulweni umphefumulo wakho wethabile uyolibona. Bambelele sandlele sikankulunkulu esingaguqukiyo. Bambelele sandlele sikankulunkulu esingaguqukiyo. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambe sandlele sikankulunkulu esingaguqukiyo. Sizobume manje umzuzu nje senzele umkhuleko uma nithanda ngenkathi siphakamisa isinye sezandla zethu kuNkulunkulu futhi sicule lokho futhi. Bambele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Bambele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Vethe ingcebo yalelizwe eyize ebuthuka ngokushesha kangaka. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade azisoze zedlula. Baba wasezulwini, njengoba sisamile Nkosi, siyathanda nje ukucula lawo maculo amadala ehlela le phansi ekujuleni kwezingxenye ezingaphakathi izinhliziyo yethu futhi izizwakalise uthando lwethu kuwe uNkulunkulu ophilayo. Futhi njengoba siphakamisa izandla zethu Nkosi namhlanje kuseni kuyisikhumbuzo esincane esithi bamba izandla zethu Nkosi, njengoba bengixoxa noBilly Paul ukuthi wasixhakathisa kanjani izandla zami ubezokuwa ukuba bengingambambanga, futhi wo uNkulunkulu besizowa kangaki ukuba wena ubungasibambile izandla sethu. Ngiyacabanga ukuthi kanjani yena engena mama njengengane encane, nokuthi kanjani ukuthi kanjani phansi empilweni ukuthi imigwaqo ayeyithathile ubeyobulawa kudala, kodwa kwakukhona isandla esikhulu esasingalulekuleka lapho esami sasingeke sifinyelele futhi sibambe. Manje siyajabula kakhulu ngalokho. Ngiyajabula kakhulu kwazi Nkosi ukuthi uma sizizwe lo mphefumulo wethu wehlukana nalomzimba ukuthi sisekhona isandla esingaselula futhi sikubambe sizo siholela ngaphezulu komfula. Siyakubonga ngalezi zinto, lesi isiqinisekiso, lesi siqinisekiso esibusisiweyo sinaso ihange lomphefumulo elisigcina siqinile ngenkathi sisahamba ngaleya kulolu hambo noma sisantweza ulwandlekazi oluzothile lokuphila. Futhi siyakhuleka Baba ukuthi njengoba imbongi yathi odabukile nomfowethu oshayise ngomkhumbi ebona ukuqina kwethu esiqwini somkhumbi ekubona uyothatha inhliziyo futhi noma ame isibindi futhi aphinde azame azi ukuthi uNkulunkulu okwanele konke uma sikhubeka noma siwa, isandla sakhe esikhulu silapho ukusisiza, umusa wakhe wenele. Manje siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi sizo namhlanje kuseni qala unyaka omusha ngamahubo futhi nokucula nokuthokoza, futhi sazi ukuthi uNkulunkulu uzosihola ezansi sidilise uhambweni lwempilo nangaphezu komfula wokufa singene kulelozwe lesithembiso. Amehlo ethu abuka ngale yakwemifudlane enibekayo yaseJordani namhlanje kuseni, kuya lapho amasimu esithombo esidliwe yimfuyo namasimu esihlahla esingawohloki iyamila. Uthi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi imiphefumulo yethu izobamba lowo mbono futhi ngalokothi wavumele asuke. ngelinganga lapho sifanele sehlele kulowo mfudlana lapho unqamula khona ukuthi njengo Eliya wasendulo ingubo yende kaNkulunkulu iyoshaya imifudlana yokufa futhi siyohamba ngaphezulu ngaphandle kokwesaba siphe khona Nkosi.
Help us as we approach thy word.
Sisize njengoba sisendele ezini lakho, ho Nkosi, ngikholekela ukuthi umoya ongcwele wakho uzogcoba lelizwi, asenele ngempela ukubafundisa, kungesikho ukuba uthisha. Siyazi ukuthi indlela kuphela esiyokwazi ngayo ingalowo thisha oyinkosi omkhulu kuba fike ukuzothatha indawo yakhe yakhe yokuhlala ezinhliziyweni zethu nokunqoba izingqondo zethu ngendlela yokuthi ukuthi imicabango yethu size sizohumusha imibhalo engcwele kithi sethembele ngesizotha kulokho ukuthi cabanga ngakho uNkulunkulu. Oh, kumangalisa kanjani ukuthi ubaba ophilayo kanjalo owayesuka lokho ukuzalwa impela kwephakade okuyokwehlela ezidalweni ezifayo futhi kusisize ukuthi bengaletha izwi lakhe futhi alinikezele emilonyeni yethu nasezinhliziyweni nasezindlebeni ukuze sizolizwa futhi siliphile. Ukusihlenga sisuke esiqalekisweni ukuthi besingena lutho olusihlanganisa naso baba ngoba kwenziwa isintu futhi siyinzalo yalezo lezo zithandani zokuqala futhi sazalele esenweni sabunje kubini kodwa uNkulunkulu olungileyo nophilayo uyazi ukuthi azihlanganise nalutho nalokho kodwa siyenzile indlela yokuphunyuka futhi siphe ilungelo lokuza sijabule kanjani ngokuthi size endlini kababa. Siyakhuleka manje ukuthi uzobuzisa ibandla lethu lapha umfowethu nevili umelusi wethu wethu oyiqhawe inceku yakho ethobekile. Sikhulekela abadikoni nabaphatheli bethu ukuthi uzobanikeza unyaka omkhulu kunayo yonke ababenayo. Siphe khona Nkosi. Banikeze impilo yende baqinise Nkosi bayizinceku zakho sengathi bangahlala njalo bengamaqhawe endaweni yokugada. Usisa amalunga nje ebandla amalunga abantwana bakho abathandiweyo abathandekayo oza kulendlu uNkulunkulu sibiza umphefumulo wabo bonke abeqa umnyango walendlu sikubizela wena Nkosi. Sisize kuba sibenga befundisi abanjalo abazoletha izwi kalula kakhulu futhi libe iqiniso kakhulu ngomoya ongcwele ukuthi bazolangazelela ukufana nawe Nkosi. Siphe khona phulukisa abagulayo nabahluphekile abangenayo futhi ezweni lonke jikelele siphe khona kuyo yonke indlu kaNkulunkulu. Ekugcineni lapho siqedile Nkosi kwangathi singangena emasangweni akho sihlale phansi etafuleni lokwamukela likaNkulunkulu futhi sidle futhi sihlale ndawonye iminyaka engayikunqamuka kuze kube ngaleyo nkathi kwangathi singaba nempilo namandla okuqina kujabule intokozo amandla nokunqoba nezibusiso zikaNkulunkulu ongcwele ukuba zisihole sikucela egameni likaJesu amen. Ngahlala phansi.
I appreciate that fine.
Ngiyawuthokozela lo music okahle namhlanje kuseni lokho ngizala kungena nje ngesikhathi ngikhuluma nomngani wami olungile umfowethu Skeggs nomfowethu Gene emuva lapho nomunye umfowethu eminyango ngize nje ngezwa ingxenye yakho kodwa bekungena kwisiqophu kahle kakhulu. Nisejabulela kanjani nonke sabulana kulungile na ngikholwa yikho konke njengentombazanyana yamusara emuva lapha sekuba ngumbhedukazi kimi nje kuyinje kungumbhedukazi oqhubekayo njalo njalo. Niyazi ngifisa sengathi ngabe sibe nakho manje kuze cishe kube uMashi noma uApril ukubeka nje leyo ndwangu yokudwebela enkulu kakhulu inqamulo emuva lapha futhi ngehle nje emini futhi ngidwebele lezo zithombe nalo lonke ishadi futhi ngiwaphakamise nje phansi laphezulu njengomphemo wamawindi. Niyazi njengoba ngangihlale ngiphupha ngesikhathi sokuba nethebenekelo elikhulu kakhulu ndawo lapho webe ngingafinyelela phansi bese ngidonsela leli shadi phansi ngiza indlela yonke ngiqinqabula umsamo nezambulo nokuhumusha inkosi engiphe khona bese ngithatha isikhombisi bese ngiqala ukwedlula lapho futhi ngehlise leminyaka bese kuthi ke uma siqedile ngalokho siphakamisele phezulu kukodwa sidonsele okunye phansi kanjena bese siqala kulokho futhi sikufundise konke nya lokho bekuyoba njengezulu elincane bekungeke na siyekelele nje ubusika bonke nya sikuyekelele nje nenkosi kuhle kakhulu kuba wedwa kanye naye niyazi sasivamise ukucwila icwile elinje kunezikhathi engithanda ukuba ngedwa kanye noKristu inkosi yami ngingamtshela zonke izikhathazo zami ngingedwa zwi yabo leyo indlela yokuthola babevamise ukulicula uRoy Davis wayevamise ukucula icwile elincane nyenye awusuke ukhuleke noJesu yonke into ikhomba nje yonke into ongayibuka njalo iwela emuva ngo emgqeni kaJesu Kristu ayikwenzi na
now on the church age
manje eminyaka ibandla esikhulume ngayo ezinsukwini ezisishiya kanombili zokugcina emhlanganweni phela ke izolo ebusuku ngicabanga ukuthi sifike evesini lesibili lesahluko sesine sesambulo futhi ngicabanga ukuthi nonke benilapha izolo ebusuku ukukuthola futhi ngakho ngiyemhlawumbe uma ngehlela phansi ngevesi noma amabili so kulokhu kusa futhi noma ukuthi inkosi izohola kade kangakanani angazi ngehlela ezansi cishe ivesi lesithupha noma lisikhombise lapha ingcikithi encane nje ebhalwe phansi lapho engingabuyela khona ezingxenyeni ezihlukene zemibhalo futhi ngikhiphe lezo zinto nalapho engifunde khona izolo futhi manje sijele ukuthi sishiye izolo ebusuku ngiyakhona evesini lesibili ngiqala ngelesithathu ngicabanga ukuthi bekuyilo futhi sishiye nje ngeiphimbo lecilongo bekungenjalo yini ukuzoqala kwephimbo angikufunde konke ukuze sibuyele emuva manje emva kwalokho ngabona futhi bhekake umnyango ovulekile ezulwini nezwi lokuqala engalizwayo lalinjengelecilongo likhuluma nami lithi yenyukela lapha ngikutshengise izinto kumelwe ukuba kube khona emva kwalokhu masinyana ngaba kumoya futhi bheka isihlalo sobukhosi sasimezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi nohleziyo esihlalweni sobukhosi wayefana netshe lejaspi nesadiyu ukubukeka kwakhe nothingo lwenkosikazi ngokuzungeza isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu ukubukeka kwalo manje lesi esihle isifundo esihle futhi namhlanje kuseni ngaphambi nje kokuba bengiza ngehla ngifike ezansi lapha ivesini lesithupha ngicabangile angeke nje ngikwedlule lokho ngoba nansi into ethize kuleli vesi lesithupha ngifuna bonke abantu bayizwe kahle ngempela lapho sifika kulezi zilo izincazelo ezahlukahlukene zalezi zilo lapha ngibuka emuva ngokwasekuqaleni esisodwa uhlobo olulodwa lwesilo futhi ezinye izilo ngesinye esisodwa isilwane esigrekini njengesilwane sasendle lesi esinye asihunyushwanga kahle kwiKing James ngoba akusona izilo yizidalwa eziphilayo nokuthi kanjani lezo zidalwa lokho ezaziyikho sasingesiye umuntu kanjalo sasingesiyo ingelosi ngakho ke izidalwa eziphilayo nokuthi kukanjani zaba nobuso obune nezine sehlisela lokho ngqo evangelini futhi sikubuyisela emuva ngqo futhi siyakubeka namhlanje ngokuphelela njengoba kunjalo lapha futhi kubulani sine inombolo yasemhlabeni yabo futhi nje kuyisifundo esihle lapho futhi ngakho ngiqinisekile impela ngeke sehlele phansi singene kuloko mhlawumbe sizokwenza kodwa uyamangalisa kakhulu phela ke inkosi ithanda kodwa ke uma singapha mhlawumbe ngeselelizayo singaphinde sizame lokho futhi ukuzama phansi sibone ukuthi singasiqede yini lesi sahluko sesine ngaphambi kokuba sihambe asazi ncamashiyo kwamanje ukuthi ukuqala kokuqala kuzoba kuphi
now we find that
manje sitshela ukuthi emva kwalezi zinto ngemuva kusho ukuthi ngemuva kokuba iminyaka yebandla siphelile khona ke uJohane wabizela ukuba akhuphukele phezulu yenyukela lapha okusho ukuthi khuphukela lapha ukhombisa konke lokho okwakuzokwenzeka ezweni lolonyaka webandla. Kodwa ke emva kokuba iminyaka ebandla isiphelile, siyathola ke ukuthi uJohane wayengumfanekiso walo lonke ikholo leqiniso eliyobizelwa nguKristu kweliphezulu. Kunjalo na ukubizelwa yenyukela lapha. Futhi sitshelwa ukuthi iphimbo elakhuluma kuye kwakuyiphimbo licilonge elicacile ngokusobala, futhi kwakuyiphimbo elifanayo elakhuluma kuye lapha emhlabeni. Yabo incobo nje, njengoba wayephakathi kwezindlu zezimbane eziyisikhombisa zegolide, wayekhuluma noma kusukela ngiyakuthanda lokho, ekhuluma ngokusuka ezintini zezibane. Yabo, wayesezintini zezibane ekhuluma ngokusuka kuzo kuya ebandleni lakhe. Kodwa ke lapho unyaka webandla usuphelile, washiya umhlaba futhi wakhuphukela emazulwini, futhi wabizela phezulu yabahlengiweyo bakhe kanye naye. Wo, akukuhle lokho nangi ke, wo, kwenza nje inhliziyo yami igxume. Futhi kumbulane, njengoba siletha lezi zinto, ngifuna ikakhulukazi abaphendukile abasebasha njengodadewethu Aina lapha, noma no Aina njalo nomyeni wakhe noRodney nonkosikazi wakhe noCharlie, kanye nabo baqonde ukuthi lezi zinto nabaningi benu bantu abasebasha abasanda kuza enkosini ongakahambi wehlela kude kakhulu emqeni okwamanje, abasanda kumnambitha nje futhi babone ukuthi muhle futhi nomusa.
Now, notice this.
Manje qaphela lokhu ukuthi lezi zinto esizikhulumayo esizama ukuzenza ukuxazulula ukukholwa kwakho ukuthi uma uNkulunkulu esho noma yini izofanele yenzeke kalula nje, akusoze kwehluleka. Akunendaba kungahle kubonakala sengathi kungamamayela izigidi, futhi akusoze kwenzeke, kodwa uNkulunkulu uyokuhambisa kuzungeze ngqo futhi akwenze kwenzeke, futhi wenza lokho ukukuvivinya. Ngani ukuthi wathini kwa-Abrahama, thatha indoda yakho uyikhuphulele lapha esithobeni senkomo bese uyayibulala, emva kokuba eseyilindile iminyaka engamashumi amabili nanhlanu, futhi wathi ikhuphulele lapha bese uyayibulala, futhi kanjani ngizokwenza ube nguyise wezizwe? Futhi u-Abrahama eneminyaka eyikhulu kudala umkakhe namashumi ayisishiyagalolunye, futhi umntwana wabo obungukuphela kwakhe u-Abrahama wayesecishe abe nekhulu neshumi nanhlanu ngaleyo nkathi. Ngakho-ke wathi uzoba kanjani, kanjani kungaba kanjani uma mina ikhetha njengoba sekimdala kanjena, futhi ngilinde iminyaka engamashumi amabili nanhlanu, nginike isithembiso nginiminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu, futhi lapha senginekhulu, futhi uSara wayenamashumi ayisithupha nanhlanu, futhi manje unamashumi ayisishiyagalolunye. Kanjani na ngemuva kokuba sesibene lengane, futhi wangitshela imuva le lapho eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlule, lapho nganginiminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu budala, ngangizoba nengane emuva kokuhlala noSara yonke le minyaka ngangingenanzalo, futhi yena wayengazali. Ngakho-ke kanjani na nokho ungenzile ngaba nenzalo, futhi wenza naye wazala, wase uyafika-ke futhi usinika ingane, futhi simkhulisile lapha waze waba neminyaka eyishumi nanhlanu budala, futhi ngalo mntwana wathi uyobusisa abezizwe naso sonke isizwe emhlabeni, futhi ungenze ubaba ngisho wabezizwe, ungenze ubaba kodwa-ke eminyakelezayo Nkosi ukuthi ungenze ubaba wazo zonke izizwe ngaphansi kwamazulu ngalo mntwana, futhi ngalo mntwana kuzofika umhlengi, futhi ngalowo mhlengi uyohlenga zonke izinto. Uzokwenza kanjani Nkosi na? Lowo kwakungewona umcabango ka-Abrahama, lowo kwakungewona umbuzo ka-Abrahama, ukulalela kashongo ukuthi uzokwenza kanjani na, ukusiwona umsenzi wami ukushilo. Ngakho ngiyazi izwi lakho liqinisile, uma ungaligcine izwi lakho ngami, futhi ungangikhombisa lokho ngenkathi nganginiminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu budala, lapho wangibiza futhi wathi zahlukanise futhi uhambe ungene ezweni ongalazi, sengibe kulelize iminyaka engamashumi amabili nanhlanu, ngashiya ikhehla ngahlala la nonkosikazi engahlala naye kusukela eseyintombazane, ungudadewethu ingxenye, futhi khona ke ngili zonke lesi sikhathi, futhi unginika lengane owayethembisa, ngamemukela njengovela kwabafileyo, futhi uma wena uthi mbulale uyakwazi ukumvusa kwabafileyo, futhi ohe leyo yindlela yilokho futhi wakwenza. futhi wathi nje angalalela uNkulunkulu ngokugcwele wahlelemba izinwele zika-Isaka ebusweni bakhe wahosha umkhonto omude ukuba abulale indodana yakhe uqobo indodana yakhe ezele yodwa uNkulunkulu wayekhombisa iphethini wayekhombisa thina ukuthi wayekwenzelani lokho na wayengafanele Kodwa akwenza ukuze wena nami ukuthi singahle sibuke phezu kwalezi zinto kulolu suku lesabekayo olumnyama lapho izintiziyo zabantu zicele ububi kakhulu ukuze sizokwazi ukuthi uNkulunkulu uyasigcina izithembiso zakhe kungakhathaleki ukuthi kubonakala sengathi akwenele kanjani ukuthi kungahle kungabi nakwenzeka kanjani uNkulunkulu uhlala enguNkulunkulu futhi uyasigcina sonke izithembiso asenzayo Yilokho ngizama ukukusho kini uma sima lapha enkonzweni yokuphulukisa yima lapha wena uthi ngiyagula futhi wena akungabazeki lokho yagula kodwa uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe khona ke uzokwehla manje uyabo wenza ukubuyisana lapho ukuthi yena ukuthi uzokuphilisa yilokho akwenzile manje into kuphela kwento akucela ukuba uyenze ukukhona lokho bambelela kukho njengoba nje uAbrahama enza awudokotela uthi ngizophila olunye futhi usuku ngale ndaba lokho kulungile yilokho kuphela umuntu akwaziyo yilokho okwedlula konke akwaziyo wayezomimukela kanjani uAbrahama lo mntwana emva kokuba wayesevele emlalise ezulu lapha futhi izili kaNkulunkulu lamtshela ukuba hamba ubulele mfana na uzokwenza kanjani na lowo akusiwe umbuzo uNkulunkulu wathi kwenze futhi lokho kuyaqhazulula ngisinde kanjani futhi uDokotela yasho ukuthi angeke ngisinde na mina lokho akusiko kwami mina ukuba ngibuze ngokuthatha izili kaNkulunkulu futhi kuthi nje kungembula kuwe ukuthi uzosinda khona ke uyakhumbula nje ukuthi uzosinda ayikho into engakuvimba kukho kunjalo nebo ngakho-ke lapho u-Abrahama ilalela ngokugcwele ukuthi uzokwenza kanjani na umuntu wokugcina imizuzu emihlanu yokugcina iyafika imizuzu emithathu yokugcina imizuzu emibili yokugcina umzuzu wodwa wokugcina imizuzwane ngamashumi amathathu yokugcina umzuzwana wokugcina uyafika lapho izandla esase sivele siphezulu ukuthatha impilo yomfana uNkulunkulu wathi kuyeke khona lapho Kuyeke khona lapho ngiyabona ukuthi uyangethemba ngempela manje ngikwenzile nje lokhu Abrahama ukukhombisa ithemeleke lika-Abraham ezinsukwini ezizayo ngiyabonga lokho okwenzekayo ukuthi bafanele bangethembe abafanele bangingabaze enhlobo thembani mina Njenga leso sikhathi yena lapha kwakungumhlatshelo akazange neze akwenzele ize qhabo akazange akwenzele ize ngokuba ngalonkathi nje iwudlu lakhala inqama encane yayiyukekile ehlane lapho ngezimpondo futhi kukangaki sahamba sendlule kulokho yafika kanjani leyo nqama lapho na kanjani kwedlule kuze zonke lezo zilwane zasendle na amakhulu amamayele kusuka empucukeni phakathi kwamabhubesi ojakalazi izimpisi lonke uhlobo lesilane sase imuva phakathi lapho phezulu lezi cucu zintaba lapho kungekho manzi noma utshani yayenzani phezulu lapho na uNkulunkulu wayidala wavele wayibeka nje lapho futhi kumbona ezinsukwini zethu esiphila kuzo manje namhlanje kuseni ngizofanele ngenze inqaba eningi yezinto eziqondene nomuntu ukuba azisho ukuthola lokho ngifuna ukukusho ingakho ngisekele lokho ngendlela engenza ngayo ngaphambi kokuqala kulokhu ngifuna nina niqonde ukuthi lezi zinto ezizwakala ziqondene nomuntu azenzelwe ngokuqondene nomuntu zingeniselwa kuphela kunikeza isibonelo kuwo sokuthi ukukholwa kwakho kungahlala kuphumule ngesizothe kukholweni okukuKristu ungahle uphumule phezu kwesithembiso sakhe isizathu uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe ngokuphelele nje njengoba kungaba njalo manje ekhombisa kithi Ukuthi bukani kulowo Jehova Jireh ofanayo uAbrahama mbiza yena okusho ukuthi ngeseBheru uNkulunkulu uzozibonela yena umhlatshelo uNkulunkulu angakwenza lokho wenza indlela yakhe uma athi watshela uNoah wena wathi hawo lowo nje babungu uAbrahama qabo wakusho konke phansi kodwa iminyekeni futhi usasho namanje Washo kunowe muva lapho ukuthi njengoba singena kulokhu kuza ngani lizokuna ngani kwakungekho kwakungakaze kube nefu esiphakaphakeni umfudlana omkhulu wamanzi wawuyingatsha lapho uNkulunkulu wayinisela khona umhlaba isiphethu esincane ndawo lowo kwakungumfudlana omkhulu ukwedlula yonke wamanzi owawukhona manje abantu bathi kuzokuza kanjani emhlabeni ukuba kwehle amanzi avele phezulu lapho na ikhombisa ukuthi akuphi phezulu lapho kulo lonke lelulangelishisayo uma ingekho phezulu lapho uma unkulunkulu athi yakha umkhumbi ukuthi ayeza kungumsebenzi wami ukwakha umkhumbi futhi ngilungele ngoba ayeza ungujehova jaira angawahlinzeka amanzi phezulu lapho futhi into kuphela yenza kwakungukuvumela indoda eyisiwule indoda eyisithutha yenze ngcamashi ngesayense yayo ukufezekisa lokho ayekwazi ukuthi kuzofika. Unkulunkulu akalokothi abhubhise izwe, umuntu ubhubhisa izwe. Unkulunkulu akabhubhisi lutho, unkulunkulu uzama ukuvikela yonke into. Umuntu uyazibhubhisa ngolwazi lwakhe njengoba enze ensimini esedeni emthini nokunye nokunye. Futhi ngakho-ke oluyohlanye luthile luthole ukubamba kwamandla athile ebhombi yathoma ndawo ababenawo bangasebenza ngawo khona-ke ngoba bangenza izinto khona-ke ngakho esingakaze sizifunde namanje asikathuthuki kangako mhlawumbe kungathatha iminyaka emithathu noma imine kwamanje noma ngaphezulu ngaphambi kokuba sikwenze ukwenza lokho abakwenzayo bakha izivivane nebhubesi elikhulu elinekhanya lomuntu eliqoshwe ngetshe nokunye nokunye. Asisoze sakwenza lokho, asisoze sakukhiqiza lokho. Ayikho indlela kithi ukukwenza ngaphandle kuphela uma singathola amandla e-athomu, amandla kapetrol, amandla kagesi. Abengeka liphakamise lilodwa lalawo matshekazi, ayengeka linyakazise lisuke emhlabathini futhi amanye awo aphakeme ngangebanga lendlu yasedolobheni phezulu emoyeni futhi esinamathana izigidigidikazi bawaphakamisa kanjani phezulu lapho na niyabo babazi futhi baqala lokho omunye umuntu wathethela elinye lalawo mabhomi atsho mandiza angene empemeni wamange emuva ezinsukwini ngoba njengoba kwenzeka emhleni kanowa njengoba kwakunjalo lolo hlobo lwempucuko lolo hlobo lwabantu abahlakaniphile njengoba kwenzeka emihleni kanowa kuyakuba njalo kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ukuphinda kwalokho kwakuyikho niyabo lapho esikhathini esike zinto esedlule bamba bakhipha amathange amanzi esimanje kwakusezansi ezansi lapha eMexico ngaphambi kukazamcolo wasemandulo nikubonile na kwakusephepheni lapho amathange amanzi esimanje njengoba sinawo manje lawo acwila haya kude le ngaphansi komhlaba okuthile kwe-atom kwakumboza wavele wakuqhumisa futhi kwedlula kanjalo niyabona manje njengoba kwakunjalo emihleni kanowa amadoda ahlakaniphile, amadoda ahlakaniphile namandla yathomu awo nayo yonke into babengakha izivivane zenebhubesi elikhulu elinekhanda lomuntu eliqoshwe etsheni nokunye nokunye njengoba kwakunjalo ngalolu suku kuyakuba njalo kodwa umsebenzi uzofinyezwa kulolu suku ngoba kuzoba khona abantu abathuthwayo abakhishwayo njengo Enoch kuzoba khona abantu abaweliswayo sikuleso sigaba kulokhukusa abantu abawelisiwe ngoba uNowa wayenjalo wadabula kuzamcolo kodwa khumbulani ngaphambi ningakukhohlwa lokhu ngaphambi kokuba ithonsi elilodwa levulaliwe ngaphambi kokuba kwaba nento eyodwa esiphakaphakeni ngaphambi kokuba uNowa ake abe nomkhumbi uqediwe u-Enoki wayiswa ekhaya u-Enoki wahlithwa ngaphandle kokufa waqala nje ukuhamba ngelanga futhi amandla adonsela phansi alahlekelwe ukubamba kuye futhi wathi olunye olulodwa luthe ukuphakama kancane futhi olunye unyawo luthe ukuphakama kancane futhi olunye unyawo luphakama kancane futhi nento yokuqala niyazi wathi sala kahle mhlaba wavele wahamba wakhuphuka wangena enkazimulweni futhi lapho uNowa ekalaza futhi akamtholanga u-Enoki nomaphi waqalaza futhi akazanga ukuthi u-Enoki waya kuphi phela-ke wathi isikhathi sokuqala kwakho umkhumbi manje niyabo futhi wahamba wayosebenza emkhunjini ukuwelisa insali leyo yinto efanayo eyenzekayo khona lapha ibandla lenyusele ezulwini futhi uJohane manje uyakhushulwa kanye nalo njengomfanekiso wabavusiwe njengoba sikuthathile izwe lobusuku futhi siyajola ukuthi leli phimbe lifanayo elambizela ukuba abuke emuva emhlabeni kwakuyiphimbe lifanayo elambiza ukuba akhuphuke.
Oh, every Christian.
Hallelujah.
The very voice, Charlie.
Whoa, wonke umKristu. Lona kangiphimbo, Charlie, elakubiza ngelinye ilanga ezansi lapho eKentucky ukuthi phenduka. Iphimbo lifanayo liyokubiza khuphuka. Awujabuli ngalokho mfowethu events na.
The voice that said, turn around. The same voice that come up.
Iphimbo lathi phenduka, iphimbo lifanayo lathi khuphuka. Ohe, lapho ukubiza kunjepho, iqiniso elinje, elicacile, elihlukile njengecilongo. Phenduka, ngikhonze, khuphukela lapho ngikhona. Lapho zimbona emelele labo abafa uMose ukuba amele abangcwele asebafa bavuka uEliya neqembu lakhe ngosuku lokugcina neqembu lakhe elahlwithwa bemi lapho bonke ngaphambi kweNkosi uJesu uJohane wakwembula lokho uJesu wabatshela ukuthi angeke afe futhi kwakuyini kubo uma eyophila aze yabone ukufika kwakhe futhi abafundi bamemezela Oh, ngifisa sengathi ngikathola elangempela lijulileke phela khona manje imizuzu embalwa ebandleni wonke umuntu uyazi futhi wonke umuntu uphila impilo yangaseze noNkulunkulu kuyindaba yomuntu ngamunye izinto zikamoya ezikuthwala zikungenise ezindaweni obungeke ulokothe ngisho ukukhuluma ngayo Uqaphelile lokhu kweyami encane uqobo inkonzo ejobekile ukuthi kukhona izingane eziningi ukuthi ngizosho ukuthile futhi ngingazi ukuthi kungani ngikushilo futhi akubukeki kulungile kodwa lokho omunye umuntu uzosho ukuthile kodwa ngizobhekisisa futhi leyo nto izoza ngokuphelele nje ngapho kulokho njengoba ingeza uNkulunkulu uzoyenza yenzeke Lapho nje ngifuna ukusho ukuthile ngizothi awu manje awunini umsuzu lowo mfo usibanibani lokhu okuzokwenzeka ngalapha manje lokho kuzofanele nje kube ngale ndlela awu isimisweni angazi ukuthi kungani ngikushilo futhi into yokuqala niyazi kungale ndlela nje uNkulunkulu uyakwenza manje ngikathi labo abafundi babethe ho Jesu wathi nomuntu angeke afe uJesu akazanga kusho lokho uJesu wathi uyini kini uma hlala ngize ngifike na kodwa kubona abafundi benza ukumemezela ngakho khona ke uJesu wafinyelela phansi futhi wathatha uJohane futhi wamkhuphula futhi wamvumela walungisela yonke into ubona ukulungisela ukufika kwenkosi uJohane ubone ibandla ubone ukuphela konyaka ebandla wabona ukuphela kwamaJuda wabona ukubuya kwesibili wabona lonke uhlelo Ngibukana ukuthi uNkulunkulu wayefanele enzeni ambilise kuGrace icishe amahora ngabashumi amabili nane zazi lapho ukuba dedela babone ukuthi wayengone nobuNkulunkulu ukuthi umoya wobuNkulunkulu wawugcobe okuphathelene nomphefumulo lokho kungaphandle okuphathelene nenhlabathi noma ngabe yini okubiza ngakho inyama yomuntu wayephoqeleke ngokobuNkulunkulu kakhulu kukho kwaze kwathi uGrace ovutha phe amahora ngabashumi amabili nane awuzange ngisho umhangule ukuzama ukubilisa umoya ongcwele uphume kumuntu angeke ukwenze lokho base ke bemkhiphela isiqhingini sasePatmos futhi wabhala incwadi futhi uyabuya futhi washumayela iminyaka eminingana uzobala manje wayefanele athwale igama elibi wayengumbhuli wayengumthakathi bangake waziyo ukuthi uJohane wabizwa ngumthakathi na impela uJesu wayebizwa ngomunye naye yabo izwe alazi lutho ngalezi zinto wayengofunda ingqondo yabo basho ukuthi wayengumthakathi onjalo waze wathakatha lo Grace ukuthi uGrace angeke umshise ngoba wayeuthakathile ngoba nje wayengavumelananga nemibono yabo yobukatolika kwakuyilokho kuphela wayengeka uNkulunkulu yayizithobile wayenemishini encane zansi lapho ayegcinile wayengeke abekezelelane nalezo zinto ezindala ezinkulu futhi ngakho ke uNkulunkulu wamgcina futhi wamvikela wenze njalo naye uMathilo Ngcwele no-Irenaeus nabo bonke zansi kudabula onyakeni futhi wenza into efanayo namhlanje ehlela ezansi ngqo manje nika lokuthi nikukhothe lokhu ukuthi uNkulunkulu wathembisa kuzamazama okukhulu nokukhulu imisebenzi yamandla Manje bala lokho emanothini akho wabhalayo niyabona na lokho umuntu akubiza ngamandla nobukhulu uNkulunkulu ukubiza ngobula futhi lokho umuntu akubiza ngokuthi ubula uNkulunkulu ukubiza ngokuthi kukhulu ningakukhohlwa lokho niyabo ningakukhohlwa Lokho uzokusiza ngokuhambisana eminyakeni ezayo ngoba sifuna ukuthina obukhulu kwaso sonke isikhathi futhi sebukela okugudlwana kwaso sonke isikhathi kodwa abantu bomhlaba bakwazi kanjalo babengakwazi ngezinsuku zikaNowa kanjalo futhi babengakwazi ngezinsuku zikaJohane ezinsukwini zikaJesu ezinsukwini zabapostoli ezinsukwini zikaElenas noma yiluphi lwalezo zinsuku abazange bakwazi ngisho noJohn wase-Arc wayengongcwele wesifazane omncane ngenkathi wayengelutho ngaphandle kokuba yintombazane uNkulunkulu wakhuluma naye emibonweni futhi ngelothi yakhuluma naye ngiyazi ukuthi ibandla lamakatolika lathini na ungumthakathi futhi bambeka ezinkotsheni futhi wamshisa waze wafa abapristi bamakatolika bakwenza bambulala wakwetshelwa ukufa kwakhe ngokuthi umthakathi futhi uJohn wase-Arc wafa njengomthakathi cishe eminyakeni ngamakhulu amabili kamuva bathola ukuthi wayengesuye umthakathi wayengumfundi kaKristu benze into efanayo kubo bonke abangcwele uJesu wathi imuphi kini oyihlo abangamhluphanga na imuphi oyedwa wabaprofethi owake weza abangazange bamenqabe na wathi nicaka izindonga wathi niyeja futhi nidlobisa ekopheni lamathuna abaprofethi futhi yini labafaka lapho he niyabo yena akazange abancenge wavele wabatshela nje lesi sizukulwane sezinyoka uJohane wathi ngubani nixwayise ukubani ibalekile lakho luzayo na ningaqali ukuthi sino Abrahama engubaba wenu singabe enhlangano ethile izinhlangano ezinkulu ngabe ngumKristu na wo ngiMethodist ngiPresbyterian ngiPentecostal lokho akukho kukho gonke lokho akungaphezulu kokwenza kunoma yiqhali kwenza ngokukhanya kwelanga ngiyabo akuhlangana selutho nalo uma ngumphristu inceka kuNkulunkulu ezelwe kabusha manje ke kathi Johane fika sibe nakho izo lobusuku manje khumbulani uma ufika kulokho okwengcikithi yento nginitshelileke khumbulani izwe nithola ukuzamazama obunzima kunakho konke lake laba nakho khona manje izwe lebandla manje kumbulana kungabazeki ezinsukwini zikaJohane izinsuku zikaJesu kwakukhona imigubho emikhulu nezikhulumi ezinkulu ezinsukwini zabo amadoda enobuhlakani amakhulu futhi badonsa amashumi ayezinkulukwane eziphindwe ngazinkulukwane zabantu ubeyo kwenze njani ukhayifase uma ebize umhlangano ndawonye na ubeyo letha lonke iJerusalema ubeyo letha wonke uIsrayeli ndawonye eyiswa imuva laphambili futhi bonke bathi ho manje uma ukhayifase esho izinto ezithize lokho kuzoba kukhulu Wodi ayikhole imibhalo rabi imfundiso ehlempekile dokotela mbishopi na uyayikhole imibhalo na ukuthekile kuyayikhole imibhalo ngikumfundi owaziwayo kulungile manje iphepheni lasho lapho ukuthi uyofika isikhathi lapho kuzoba khona zonke izintaba ziyotshakadula njengezinqama ezincane wonke amaqabunga ayoshaya izandla zawo futhi zonke izindawo eziphakemeyo ziyokwehliswa futhi zenziwe zibe phansi zonke izindawo eziphansi ziyophakanyiswa zenziwe ziphakame futhi kuyokwenziwa ngephimbo lalowo omemezayo ehlane niyakukhona lokho rabi mfundisi dokotela melusina impela ngiyakukhona lokho kuzokwenzeka kanjani na wo uNkulunkulu uyothumela indoda enamandla emhlabeni ngelinye ilanga wo uyoba ngomkhulu uyoba yiphimbo lomemezayo ehlane noma uyokwandulela umesiyo zayo Kuthi lapho efika kukho kungabaza emgondweni yami ngaphandle kokuthi uyokwehla ephuma ezulwini futhi ehlele ethempelini uyokwehlela lapha ngoye ethempelini futhi athi manje sizothatha wonke amaRoma futhi siwashaye siwabulale yilokho kuphela sizoshaya wonke amaRoma siwalahle phansi futhi kuleke uzothi yehla mesiya futhi umesiya uzokwehla futhi sizobumba wonke amathuluzi ethu okuthena abe noma izinkemba zethu zibe ngamagetsha okulima namathuluzi okuthena futhi angeke kuzaba khona izimpi futhi hehe lokho ngokuhumusha kwabo kodwa kwenzekani lapho kufika na kwenzekeni na bakungekho kuboniswa kwezulu lokho abake bakubona kwakukhona kukodwa kodwa abakubonanga Yabo, wakunini lapho zonke izintaba zitshekula njengezinqama ezincane na. Wakunini lapho zonke izindawo eziphakemeyo zibanga amathafa lezindawo ezingamathafa zibanga eziphakemeyo na. Umshumayelo omdala obuso obuyinhlakanhlaka yeze iphume ehlane futhi wayengabazi ngisho oABC bakhe. Ngokomlando wangena ehlane neminyaka yesishiyagalombili budala futhi akaphindanga wabonakala futhi waze waba namashumi amathathu wayephila ngezinkumbi nojulu lwasendle izinkumbi izintethe lezo zintethe zinde badla zona zonke isikhathi awu ungazithenga khona lapha ungacabanga ukuthi kubi ngoba ungazithenga khona lapha esupermarket uma uzifuna uhlobo lukhulu lwezinyosi ezakhela zodwa izinyosi izinkumbi izinyoka ezinomsilo okhehlezelayo noma ngabe yini oyifunayo niyabo Ngakho ke wayephila ngezinkumbi nojulu lwasendle ukudla okunjepho kodwa wagcinwa ngamandla kaNkulunkulu wayengaqoki aphendulele ukholelo wakhe njengoba omunye umuntu eshile izolo busuku umfowethu panele noma abanye babo wayengaqoki ijazi linomsila welokwe nakho konke ngakho Ephumehlane nesikhulu isiqephu esidala sesikhumba semvu ayezisonge ngaso njengoba ngishilo mhlawumbe sifanele sigeze insuku zonke futhi mhlawumbe akagaze ageze nakanye kwezintathu noma izinyanga ezine ngaphandle lapha yayihlane angazi Wayengabukeki kakhulu kangako wayengenalo ipulpiti akahambanga wangena emizini emikhulu futhi abe nemikhankaso emikhulu wamaphandle lapho sebeni lwaseJordani uthi akalufike emadolweni akhe futhi wathi nina nzalo yezinyoka ubani onixwayisile ukubani balekelo lakho luzayo na yelapho izindawo eziphakemeyo zenziwa khona amathafa niyabo futhi amathafa yenziwa izindawo eziphakemeyo ehe yebo mnumzane Kodake into yokuqala niyazi babelindele uMesiya ukuba ehle nezingelosi nezinto futhi kwehlele phansi emphemeni phandle lapho netempeli lapho ababe makhele ukuba yenze kulo njengoba sakha izindawo ezinkulukazi namuhla ngaphesheya kwezizwe nokunye nokunye yabo futhi wafika nini la wedlula wonke alawo masinagoge zonke zalezo zinhlangano futhi wehlela phansi esitebeleni bamphoqelela kukho Ingakho kunjalo namhlanje uphoqelele izintweni uphoqelekile ukuthi yakwenze uphoqelelwe ukuba abe ngokakhetha ihlelo ngoba umlezo wakhe awusebenzisani nehlelo umlezo wakhe namhlanje oshunya yelo abefundisi bakhe awukhetha ihlelo ngoba amahlelo amxoshile amkhipha iphephele lasho njalo wayengaphandle ngongqothe zama kungena nebo ebandleni lakhe oqobo ilapho kukhona nebo uyafana nje namhlanje Kodake kubulani okubukeka kukukhulu kumuntu kuncane phambi kukaNkulunkulu manje ilinga leso sizathu ungadingekile ukuba ube nenqaba yezimbali futhi lapho uNkulunkulu efika futhi lapho uJesu efika futhi niyomangala lowo wesifazane omncane owashayo ngemuva endleleni engumhume ehe niyomangala ukuthi lowo mfo ongasho lutho egcina izimfihlo zakhe kuye futhi ehamba ezungeza phambi kukaNkulunkulu ethobekile niyomangala ku Yosho ngashumela kungekudale kwahlulelweni izimangaliso ekwahlulelweni angeke kumangaliso kubone ugweva lapho uyazi ukuthi uyaphi impela angeke kumangaze ukubona lo mcambi manga isiphingi yonke into lapho lokho angeke kodwa ukumangala kuzoba kulabo futhi ukuphoxeka kuzoba kulabo labo abacabanga ukuthi bayahamba ehe ya bese ke benqatshwa Yabo bathi awu awume kancane umama wami usonda kuleli bandla baba wami usonda kuleli bandla umkhulu nowami nogogo ngibe yilungu lapho impilo yami yonke suka kimi wena menzo okubi angikaze ngisho ngikwazi Bukane izinsukwini lapho mncane uSimiyoni omdala indoda engaziwa kungekho dumo asazi lutho ngaye eBhayibhelini kodwa iBhayibheli lathi wembulwa kuye ngomoya ongcwele nanguya nakho lapho ukhona ukuthi akayikufa aze abone iNkosi uKristu Khona ke bukani ukuthi kwakungubani uJohane umbhaphathizi uhlobo oluthile lomfo obukeka enqaba umuntu wasebahlathini phandle emahlathini wembulo kuye uzanga phambili eshumayile umlezo bukani kulokho wayengubani uana omncane na intombi encane uMaria ezantsi emzini waseNazaretha kusho njengeJeffersonville futhi lapho isono naye yonke into yayichuma kodwa yena wayezigcinile emsulwa ngoba wayazi ukuthi ngelinye ilanga kwakukhona uMesiya ozayo niyabona uJoseph Mbazi wayelahlekelwe ngonkosikazi wakhe futhi wayeqomisele intombazanyana futhi wakudabula lapho uMoya ongcwele wafika kuloko wasekuthi ke izwe liyafika ngapho bese likuqamba igama elibi njengomgindiko ongcwele iPentecostali niyabo uyiqambe igama elibi ngani kuthi yena lowo mntwana wazalwa ngaphandle komshado ongcwele niyabo bakukhona lokho futhi kwakubukeka sengathi kwakunjalo kodwa uNkulunkulu uyakwenza lokho ukuphuthekisa amehlo abahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi akwembulele izingane zona eziyofunda ngethemba kunesendlalelo senelo sokuthi uma ngishaya into ethize esikhashaneni ngizonikhombisa niyawabona laba futhi na manje enginitshele khona isendlalelo ukubona ukuthi akusiyena umuntu nguNkulunkulu ngizonikhomba kulokhu kulungile manje yenyukela lapha kwakuyiphimbo futhi lapho esevulile weza ukukhala kwecilongo futhi khona ke masinyane uJohane wayekumoya futhi ngokushesha lapho ngena kumoya uqala kubona izinto wena uqala kubona izinto uma ungena kumoya uqala ufanele ungene kumoya ngabe kunjalo na manje uthiwani kuba ubuye endleleni yebhola futhi uthi impela ngiyayithanda ibaseball ehe futhi uzithelele isihlalo emqeni ongaphambili phansi ngqo esihlalweni sebhokisi futhi ubukela amaYankees noma amaBulldogs noma ngabe bangobani abadlalayo futhi bonke balomdlalo omkhulu laphaya futhi uhlangothi lwakho seluthi yalohlulwe uBabe Ruth wesimanje ushiba phezulu induku yekhilikithi yakhe kanjena futhi uthi uyabona le ngaphesheya kunamadoda amathathu base ishwa futhi uyamxosha aza ayothi ngqunga phandle kokubonakala ukhumule isiqoko sakhe futhi uyaziphephetha uyehla kwibase yokuqala futhi uyaqalaza bonke labo bafo baya kwibase yesibili baqhawulana nomdlali webhola kwesibili kwibase ahamba hambe ngokuthula buyele ekhaya akhothamise lakhe ngani hehe ukutazuluka ukugxuma kumpongolozi kumemeza ohule ngani bayongi babonile empeleni bethatha lezi Niyasikhumbule sicokoselane sidala somuntu na ngaye endleleni ephoyisiboni ngelikilanga futhi ngabona umfo eshaya ibhola ebangelide futhi lo mfo ehlezi phambi kwami ephethe isiqokoselala wayejabule ngokweqile wathethe isiqoko sakhe futhi nje wazidansela phansi ngqo nje wazibekela ukhololo kanjena lapho ichopho laphuma ngani wena isikhathi sikhulu wayesangene kakhulu wayengazi nokuthi wayenzani nje ekhahlela futhi ekhuze iwule futhi empangoloza futhi egxuma Ngani wayenesikhathi esikhulu wayesangene kakhulu wayengazi nokuthi wayenzani nje kahlela futhi ekhuza ihule futhi empongoloza futhi igxuma
Yes,
ishisekelo sika Jesu. Ya, ngiyakuthanda nje lokho ngi uma uthola ukuba yisishisekelo sika Jesu uyabona isishisekelo sendethize Kodwa ke ungacabanga nje ukuthi lo mfo ethi oh impela ngisishisekeli sebaseball futhi uhlangothi lwakhe seluthi yalohlulwe futhi bambona ephakama futhi wawuwina umdlalo kanjalo waqalaza futhi ya ngicabanga ukuthi lokho bekukahle ehe uthi yena uyayithanda ibaseball wo uyinto ethile uyothi kungani uyithandi uyayithanda na ukhona kungalungile ngawe sonke sishisekeli sebaseball besiyothi yini ngalungile ngalowo mfo kukhona kungalungile ngaye mbukeni hlezi lapho eh kunjalo nje hlanganisa ukubili kokubili manje niyabo
Oh,
uma uyisishisekeli sika Jesu futhi uzwa ukuthi umoya ongcwele ugcinisa lawo mazwi kodwa-ke into ethile imemeza kakhulu wo ukatshwa imizwa ngethemba ukuthi le ndoda iyangiyithethelela ihlezi eduze lapha umkhulu umfo omude onekhanda elimnyama uhlezi lapha owayemi phandle lapho ngomunye obusuku ehholo futhi omunye umuntu washo okuthile okuthi akube ukusiza niyazi okwathi ukumbusisa kanjalo futhi umfana ompofu wayebe nesikhathi esibi kabi ngiyazi unkosikazi wakhe wamshiya futhi wamangelela ngesahlukaniso ngoba wayethanda inkosi uJesu kunjalo futhi omunye umuntu washo ile thize kodwa Jesu niyazi wayengolunye uhlobo lwalabo bashisekile futhi wayekade esempini futhi wayedubuleke wonke lapho konke umfana wayenjalo ngamtyabukela wafika ekhaya ne abantwana bakhe nenkosikazi khona ke yena wethembise inkosi ukuthi uzoyikhonza futhi kwathi nje inkosi ingaqala ukumbusisa futhi wahamba kahle noNkulunkulu umkakhe wavele waphenduka nje wamangalela ngesahlukaniso futhi wamshiya ihlezi phandle emakhazeni kodwa wayesalokhu eyisishisekeli futhi ngekathi wayemile lapho kubuye ubusuku omunye umuntu washo into ethile ngoJesu into ethile ukuthi wayemkhulu kanjani kanjalo wathi wo utumo wakhipha izingalo zakhe futhi lapha isibhakela sakhe sasinamathelo dongeni kanjalo wayengazi ukuthi wayekwenze kanjani wayenesibhakela sakhe sinamathelo dongeni wathi futhi bini ngizokuphokela lokho ngicabanga ukuthi umfowethu wuthi uyehla futhi ubeka ucezu ubeka olunye ucezu asibanga nendaba ngalo ngokufuthi bene nje siyajabula nje wawuyisishisekeli yabo uma umoya ongcwele yenza ukuthile kuwe angeke nje uhlale uthule ukhole into ethize ephuphumayo amen ya into ethile iyabamba isishisekeli sika Kristu uma uyithanda inkosi into ethile nje kuwe ifinyelela ngaphandle ukuhlwitha ukulamba nokoma uJesu wathi babusisiwe labo ngoba baya kusuthiswa babusisiwe labo ngisho abomile noma ngabe unakho noma qhabo bangaka bafuna ukuningi kukaNkulunkulu nako lungile awu isizathu sokuthi ufuna kuningi kukaNkulunkulu busisiwe nje ngokuba yilokho uma ungenakho usalokhu busisiwe futhi babusisiwe lapho abalambayo futhi bome busisiwe nje ngokulamba nokoma ngoba uyakufuna busisiwe isizathu kukhona abaningi abantu abangakufuni ngiyayikhumbula intshumele yami ngobunye busuku na yabo njengesithutha sasigcina ibhokisi futhi silahle isipho niyabo ungathathi ibhokisi thatha isipho kulungile manje masinyane kumoya futhi ibeka isihlalo sobukhosi sibe ezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi manje qaphelani kamuva nyane noma sikuthonile izo lobusuku ngiyakholwa ukuthi phezu kwalesi sihlalo sobukhosi ukuthi sithola ukuthi okokuqala kwakungekho lutho ezihlaleni sobukhosi futhi manje kukhona othile ezihlaleni sobukhosi ngakho ke kukhombise ukuthi uJesu wayeze lebandla lakhe phezulu enkazimulweni futhi wayehlele esihlaleni sakhe sobukhosi uqobo ehlezi esihlaleni sobukhosi lokho kungemuva konyaka webandla manje sifuna ukungena kulokho emva kwesikhashana manje wena uthi awu sikuphi isihlalo sakhe sobukhosi namuhla na manje futhi nebili uma wedlula phezu kwalokho ngibuze emva kwesikhashana sikuphi isihlalo sakhe sobukhosi namuhla ngicabanga ukuthi ngizongena kukho ezantsi kude kangako sikuphi isihlalo sakhe sobukhosi manje uma engekho esihlaleni sakhe sobukhosi manje na ngeke sihlaleni sakhe sobukhosi manje qhabo mnumzane
all right now
kulungile manje lohlezi wayefana netshe lejaspi nesadiyu nothingo lenkosikazi luzungeze isihlalo sobukhosi kokufanayo lufana nesimaragidu ukubukeka kwalo
now let's take now the third verse to start
manje asithathe ivesi lesithathu ukuqala futhi ngakho ke ijaspi lona ohlezi esihlalweni sobukhosi wayefana ngamanye amazwi lapho umbuka wayesebukhazikhazini obunjalo ubuhle obunjalo wo ngifuna kumbona nifuni na ngelingilanga ngikhumbula uDadewethu Cattle uDadewethu Howard Cattle ngicabanga ukuthi abaningi benu bayamkhumbula ngangingaphesheya komgwaqo lapho futhi umkami ehleli lapho manje ekhumbula ukuthi wayekodole kumbini futhi ngangivukile futhi nganginokuncane obudala kwakuyisitofu esejwayelekile imonkey stove phandle lapho ne sasibhaka isinkwa sethu phezulu kuhavini epipini futhi ngikwakubantu ngempela futhi umoya wawuvunguza esikhathi nisasebusika iqhwa emhlabathini nomoya phansi kushimula futhi angikwazanga ukuthola leyo nto ukuba ishe ukusindisa impilo yami futhi ngangidabuke kakhulu njengakho futhi ngafaka okunye kwakucima futhi Upilo weko tola, futi wesifazane wa yeko tola. Ngangi zama ukubasa mlilo, futi kwa nge, wenzeka ngavula msakazo futi. Imizu zembala kapambi, futi njega tola ukufutu mala kuhuza. Futi utitewiti kekli waikula, lapo ngifinyelela kuleloze, kule uo mtu ogute legi, futi kubono ucheso, nifuni ni nana. Ohe, gavele gashala panzi nkoma, pakati ne panzi, futi gavele gashala, lapo futi gakala kukala. Niyazu kuti angatula kanja. Phansi okuphuma kulelo phimbo elimnandi langempela lakhe ngifuna ukumuza lapho ngiwela umndele phezulu ngaleya wathi ngifuna ukubona uJesu anifuni na kacabanga wonke uNkulunkulu yebo ngifuna ukumbona ngelikilanga lapho izimbali zonke ezintanta azedlula ngifuna ukubona uJesu kanjani ukumbona phezulu kwesihlalo sakhe sobukhosi ubuhle bakhe nobukhazikhazi bakhe futhi uma ngifuna kuma lapho uJohane amakhona ngakho ke ngingama nje futhi ngibuke kuye lapha isikhathini esedlule ezansi isikhathi sobugqila ngisho lokhu ngenxa yabangani bami abangamakhaladi lapho kuloku kusa kwakukho nendala indoda eyikhaladi futhi yayihamba iwele lendaweni encane ababeyejwayele futhi babevamise ukwenza lokhu ezansi kentucky babe nokucula mhlawumbe umama cox nabo bangakhumbula ngenkathi babevamise ukuhamba futhi babe nokucula niyazi baphume baye ezindlini futhi babedlala iogani abafa abancane nabo bonke bacule babevamise ukukwenza phezulu lapha eUtica nangokuzungeza izindawo zasemakhaya manje banekhothi yewhisky phandle ndawo ephathini yomculo wokuzibinya kodwa ngaleyo nkathi babecula amahubo okunye ukucula kwalawo mahubo amadala kwakukhona umdala umfowethu wekhaladi wathola ukusindiswa futhi inkosi yambiza ukuba shumayele futhi ngosuku olulandelayo wayihamba ejikeleza etshele izigqile endaweni yokutshala izihlahla wathi inkosi singisindisile izolo ebusuku futhi ingibizile ukuba ngishumayele kubazalwane bakithi futhi ekugcineni wabuyela kumnikazi weplaza elikhulu noma umnikazi wendawo yokutshala izihlahla wambizela ngaphakathi wathi sambo ngifuna wena ngena lapha wathi yenyukele ehhovisi lami wathi yebo mimzane wakhuphukela ehhovisi wathi yini lena engiyizwayo oyisakaza phakathi kwezigqila phakathi kwalabo bafo lapha ya izandla zami izigqila zami ukuthi inkosi ikukhululile na wathi yebo mnumzane wathi basi ngiyisiqila sakho wathi ngathengwa ngemali yakho kodwa wathi kodwa indlela leyo uNkulunkulu angikhulule ngayo izolo ebusuku uJesu ungikhululile empilweni yesono nehlazo nempilo yokufa ungikhululile wathi sambo ngabe usho lokho ngempela na wathi ngisho khona wathi ngibezwile bethi ubusuzoqala kushumayela khona ngapha kubantu bakini bakini ezindaweni zokutshala izihlahla nento wathi yami nomzane wathi ilokho engizokwenza ukushumayela leli vangeli kubantu bakithi wathi ukusho ngempela sambo na wathi ngikusho ngempela wathi woza wehlele nami enkantolo ngizokunikeza futhi nami inkululeko yakho ukhululekile kimi futhi ukhululekile kunoma yibuphi obunye obugqili ngakuthenga ngowami futhi ngiyakukhulula ukuze uzoshumayela ivangeli kubantu bakini wehla futhi wasayina ukukhululwa noma isimemezelo futhi wakhululwa wayengeke saphinde athengiswe njengezigqila wayeyindoda ekhululekile ukushumayela ivangeli washumayela phakathi kwabazalwane bakhe iminyaka abaningi abelungu waphenduka ngaphansi kwenkonzo yakhe ngelinye ilanga umfo mdala wehlela phansi ukuzokufa wayeshumayela iminyaka engamashumi amathathu noma engamashumi amane noma ngaphezulu futhi ngenkathi ehla kuzofa wayelele egumbini futhi abaningi babazalwane bakhe abangabelungi babebuthene nxa zonke egumbini futhi bacabanga wayesehambile cishe amahora amabili noma amathathu kodwa-ke lapho ekugcineni wavuka futhi waqalaza egumbini wathi ubukuphi sambo na wathi oh yimina sengibuyile lapha futhi na yimina sengibuyile futhi na bathi yini indaba sambo na wathi oh ngiwele ngaphesheya ngangena kwelinye izwe bathi sitshele ngani wathi awu ngivele nje ngangena ebukhweneni bakhe futhi wathi ngenkathi ngimile lapho wathi bekukhona ingelosi ekhuphukile yathi ngabe igama lakho ungusambo wesibanibani na wathi ya mnumzane kunjalo wathi ngena ngangena ngaphakathi ngase ngimbuka ehleli lapho yathi sambo woza lapha manje emva kokubosa umbonile kumela lapha sifuna ukukunika ingubo yakho ende sifuna ukukunika ihabhu lakho sifuna ukukunika umqhele wakho Usambu wati, ninga kulumi kimi nga mahapu, mikele nezi ngubo zinde. Yati, koto zizo mvuzo, sifunuku kunigezo mvuzo wako. Wati, ninga kulumi kungami ngemi vuzo. Wati, mbangime nje futi ngibuge yene minyage ikulungwane. Loko, guzoba ngumvuzo wamu. Kabanga kuthi cishe kungaleyo ndlela sonke besingezwa ngayo mangime nje futhi ngimbuke ngiyofanele ngibe nomzimbo ohlukile kunalona nginawo manje yonke imithambo yobuwena ukubuka yena nje lapho Johane wama futhi wambone hlezi sihlaleni sobukhosi futhi yena wayebukeka njengetshele jaspi nesadiyo manje zonke izinto futhi lonke izwi lincazele ebhayibhelini manje itshele jaspi nesadiyo manje uma uzokaphela kukhathaliseka nawo wonke umbhalo ezingxenyeni ezingemuva zombhalo wayengu Alpha Omega wayeyiziqalo nesiphetho wayengukuqala nokugcina wayengubawe indodana nomoya ongcwele wayikho konke kukho konke kwakumbandelene kuye Matewo shibesikhombisa ukhombisa ukuthi yena phezulu entabeni yokuguqula isimo konke kwahlanganiswa kuye Manje jaspi lali yitshe futhi sadiyo lali yitshe manje sizofika emibaleni yayo emva kwesikhashana manje ngifuna nina niqaphele ukuthi ngamunye wawokhokho lapho bezalwa ya wonke umuntu unetshe lokuzalwa elami ngazalwa ngo-April itayimane futhi izinyanga ezahlukahlukene zimelele amatshe ahlukene awu okhokho babefana ngase sonke isikhathi ukhokho ngenkathi wayezalwa yena wayenetshe lokuzalwa futhi nje ukuma khona lapho mzuzwana nje lapho labo mama bamaheberu ake ngilikhombise izwi linobunkulunkulu mngani ukuze ukukholwa kwakho kuzokwakhiwa kuqinisekiswe ezwini likankulunkulu ngase sonke isikhathi labo mama bamaheberu ngenkathi babesezinhlungwini benikeza izinhlungu zokuzala ukuzala bezala laba bantwana wona kanye amagama ayewaphumisela ekuzaleni kwakhe ayenika indoda ingane eyazalwa kuye igama lakhe nangokwendawo wayembeke ephalestine lapho ayezoba khona ekufikeni kwenkosi izinhlungu zokuzala lo mama njengokuthi iframe kusho ukuthi ngaselwandle niyabo futhi uIframe wanikwa isabelo sakhe ngaselwandle futhi uthi Juda kwakusho angazi ukuthi igama lisho ukuthini kodwa ngingawakhetha manje niyabo lapho engingenaso isikhathi lezi zinto ezimfishane ukuxosha lezo zinto kodwa khona ke kubuyele emuva futhi uJuda nomaphi uJuda uchaza kwakusho ukuthi indawo yakhe ibekwe phakathi kwabantwana bakwaIsrael futhi thatha ugenesisi wamashumi amane nesishiyagalombili namashumi amane nesishiyagalolunye futhi uzothola phandle lapho ukuthi ujakobe ngenkathi efa encike endukwini yakhe yokudodolozela ephuphuthekile watshela labo bantwana ngokwezindawo lapho babeyoba khona ekupheleni kwezwe futhi ngokwezindawo babekiwe khona lapho manje selokhu babuyela ezweni lakubo le ndabuko Watshela uJosefa wena ngumvini othelayo kasodongeni yabo ngasemthonjeni amanzi wahamba wawela wathi wethembele enkosini uNkulunkulu wenze umtsalo wakho waqina United States yabo enkosini kodwa ngolunye usuku lo mvini wawubuyela emuva phezu kodonga futhi nanti khona lapho manje khona impela akusho nje cishe eminyakeni izinkulunkane ezintathu edlule ubuyela emuva ngo utshele uIframe ukuthi wayecwilise izinyawo zakhe bafutheni futhi uIframe wahlala lapho imithombo emikhulu ikaoyela ikhona bona impela nje ukuphumisela kwalabo bantu wakukhonani kulabo abasazokufa na uNkulunkulu ethatha imithambo yabo futhi ehamba kuyo Kwakubukeka sengathi lapho umbuso wamaRoma wawubahlakazile lapho abanye bebahlakazile ngenkathi babezondwe nguHitler amashumi ezinkulungwane aphindwe kazinkulungwane wajovela amagwebu emithanjeni yabo futhi bafa ungayibona imizimba yabo ilenga ezintangweni nezingane zabo nakhogongo kunye namathambo Bathatha futhi benza isivundisi ngethambo labo bavele nje babakhipha phandle lapho futhi babanika umjovo babafaka enqoleni bese ke beyaphuma isikhathi abaphuma ngazo ngisho ekuqaleni babecula uMesiya uzofika futhi sizophinde siphuze igazi lomvini inkathi behlela phansi befa lawo majuta ehamba iphumela lapho ngo bazi ukushaya okuncane kuningana nenhliziyo yabo izobe ingasekho futhi bahamba behlele ezantsi becula sizobona uMesiya masinyane ohe benza isivundisi ngamathambo abo ningileni masosha phakathi lapha niyakwazi lokho futhi nikubonile ngame emihlabathini lapho babashisa khona nakho konke okunye lapho uHitler kanye nabo futhi ngibuke phezulu uStalin neRussia labo bonke benze into efanayo kunjalo kodwa lowo mjuda kwakuyini indaba na waphoqwa wabuyiselwa ezweni lakubo lendabuko yilapho abemi khona manje ngina leyo filimu enhle 3 minutes before midtime imizuzu emithathu ngapha hambi kwamaphakathi nobusuku ngenkathi leyo majuda engena babewabuza bathi nibuyelani ukuba nifezweni lendabuko na athi sizele kuzobona uMesiya amen sisesikhathini sokuphela ngamunye walabo bantwana ngenkathi babezalwa babenetshele kuzalwa futhi lapho u-Aroni umpristi omkhulu ngaphezu kwalowo nalowo walabo bantwana wayenesivikelo sesifuba kuye ingubo yakhe ilokho engifuna ukubambelela kukho isikhashana ukungena kuleli vesi lesithupha ngoba lokho kungenisa lonke uPaul weTestament elidala phakathi lapho ngqo yonke ifenisha nayo yonke into yeTestament elidala yayingumfanekiso walokho kwabonwa ezilwini ufanekiswe wabuyiselwa ezidalweni esingumuntu futhi nasi isivikelo sesifuba sika-Aaron waye ngumpristi ophakeme kaphelani itshe lokuzalwa lesizwe engasinye lalimele lapho oyedwe itshele kuzalwa wabeka itshe lakhe phakathi lapho isizwe sakwa Ephraim isizwe sakwa Manasse isizwe sakwa Magadi isizwe sakwa Benjamin zonke sasimelwe phakathi lapha futhi kukanjalo bathake bathatha lawo matshe kuzalwa lawo matshe abahle ayigugu futhi bawalengise ezigcotsheni kanjena futhi uma umprofethi eprofethile futhi uma kuzwakala kulungile noma kungalungile babemthatha bamehlisele kule Urimi Thumimi futhi bamdedele asho esiprofethi sakhe uma kukhona kukhanya obungcwele okuvelayo lapho futhi kuqala ukubaneka la matshe ndawonye kwakunguNkulunkulu ephendula kwakungokwesizwe sonke bonke sonke isizwe ngasinye manje kulawa itshe lokuqala bangakwaziyo ukuthi umntwana wokuqala wengubani na wengubani igama lakhe na uRubeni kulungile wayengubani okugcina na uBenjamini kunjalo
the birthstone of Reuben
Itshele kuzalwa lika Ruben kwakuyiJaspi itshele kuzalwa lika Benjamin kwakuyiSadiyo wayebukeka njengoRubeni noBenjamin okuqala nokuqina wayekhona okhona nozakuza wayengu-Alpha yohlamvini lwesiGreki u-Omega Z yohlamvini lwesiGreki wayengokuqala wokugcina wayengosuka kuBenjamin kuya kuRubeni kusukela kuRubeni kuya kuBenjamin ohe wayelapho ubukeka njengetshe lesadiyu nanjengetshe lejaspi wayehlezi kulesi sihlalo sobukhosi beningathanda kanjani nonke ukumbona ehlezi phezu kwenkazimulo yakhe na asipheki ngale sabuleni amashumi amabili nanye ishu masinyane futhi nje simbuke lapha kulungile amashumi amabili nanye ishumi uya eshumi nanye
and he carried me away in the spirit to a great and high mountain
yamuka nami ngikumoya yaye entabeni enkulu lephakemeyo yangikhombisa umuzi omkhulu iJerusalema elingcwele wehla ezulwini kuNkulunkulu unenkazimulo kaNkulunkulu unenkazimulo kaNkulunkulu futhi izinkanyiso kwawo wakunjengetshe elinenani elikhulu sengathi iJaspi njengetshe licebezelayo
her light the light
ukukhanya kwalo ukukhanya ngubani ukukhanya na futhi umuzi wawungadingilanga ngoba iwundlu ngakho ke ningukukhanya itshele jaspi isadiyo inkazimulo kaNkulunkulu uJesu Kristu inkazimulo kaJesu Kristu yibandla lakhe futhi wayengokuqala wayengubani na wayengukuqala kwesikhathi ungukuphela kwesikhathi wayengokuqala wokhokho ungowokugcina wokhokho wayeyibandla elalise wayengungumoya owawusemandleni laseEfeso ungumoya webandla laseLaodikeya ungowokuqala nokugcina uA kuya kuZ owokuqala owokugcina lowo waye ekhona nozayo impande nenzalo kaDavide inkanyezi yokuza umduze wesigodi intebe yaseSharoni wo kuleziqo ezingamakhulu amane nende ebhayibhelini okuphathelene naye cabanga njengakho lokho eyikho futhi nokho wayeyinkosi uJesu ethobile eyazalela emkhombeni ezindumisweni zikaNkulunkulu noma yini ethobekile ibhekisise ngoba injalo noma yini enkulu iyembe eligxishiwe ngakho-ke ungalinaki ngiyabo inqwaba yomoya futhi akukho lutho kukho kulungile manje wayebukeka njengetshele jaspin esadiyo asibuyele emuva ngabe sinesikhathi esincane asinaso na sinemizuzu engaba ngamashumi amane okwamanje ake siqaphele asiphenye sibuyele emuva kuhezekeli wokuqala Buyele emuva ebhayibhelini eTestamente elidala kuHezekeli futhi asifunde lapha lapho uHezekeli ambona khona futhi futhi siqhathanise le mibhalo manje futhi sibone lapho esikhona uHezekeli isahluko sokuqala ulungile manje asifunde umzuzwana manje ngizofunda amavesi okuqala amahlanu futhi khona ke sizofunda ngimakile lapha kusukela emashumini amabili nesithupha kuye emashumini amabili nesishiyagalombili kodwa asifunde amavesi okuqala manje esahluko sokuqala sikaHezekeli umprofeti kulungile futhi kwathi ngomnyaka wamashumi amathathu futhi ngenyanga yesine ngolwesihlanu lwenyanga ngangiphakathi kwabathunjwa phakathi kwabathunjwa ngasemfuleni iKhebhari ngabe kunjalo iKhebhari na KHEBARI iKhebhari futhi yavuleka amazulu ngabona umbono ngokuNkulunkulu futhi manje ebhekisisane ngolwesihlanu lwenyanga okuyinyanga leyo yokuthumba kukajehoyakini izwi lenkosi lafika kuHezekeli umpristi indodana kabuzi ezweni lamakhaledi ngasemfuleni kaKhebhari isandla senkosi sasiphezu kwakhe lapho ngabona yeka kwavela umoya wesivunguvungu enyakatho Bekusisani lo prophet lapha eminyaka engamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu ngaphambi kokufika kukaKristu niyabona ukuthi umbono wakhe uqhathaniseka kanjani noJohane Wavela umoya wesivunguvungu enyakatho ifu elikhulu uphendukela ngaphakathi kwalo nokukhanya nxa zonke zalo uphuma phakathi kwalo kungathi ithusi elikhazimulayo uvela emlilweni Phakathi kwakho waphuma umfanekiso wezidalwa ezine nesimo sazo sasiyilesi zafana nomuntu
Notice the color of the spirit of God which was above the likeness of these four creatures was amber Amber is yellowish green.
Abelana umbala womoya kaNkulunkulu owawunga phezu kokufana kwalezi zitalo ezine. Wawusaphuzi, okuphuzi, okuphuzi ngokuhlaza tjani manje ebhekisisane, okuphuzi ngokuhlaza tjani, okusaphuzi. Wo, unguyena izolo. Wazembulayela uqobo kuHezekeli phakathi nombono kaHezekeli lokhu kukhanya akubona kuza ngaphezulu kwezidalwa ezine eziphilayo kwakuphuzi ngobuhlaza tjani Ngathi efika kuJohane wabonakala kwisimaragudi naso esiphuzi ngobuhlaza tjani uyafika manje kumambuli okuphuzi ngobuhlaza tjani uza ngithi ngokuphuzi okuhlaza tjani ukukhanya hambani kukhanyeni ungukukhanya Asiye vesini lamashumi amabili nesithupha manje ukuze sizofunda kuze kube ngelamashumi amabili nesishiyagalombili ivesi lamashumi amabili nesithupha phezu kwefi lapho ufika ekhaya ngifuna ukumake lokho bese ufunda konke okuncike kwakho ukonga isikhathi phezu komkhathi owawuphezu kwamakhanda azo kwakunjengokungathi yitshe isimo saso sinjengetshe lesadiyu phezu kokwakunjengesihlalo sobukhosi kwakukhona okufana nomuntu phezu kwaso leyo kwakuyindodana yomuntu niyabo uKristu
Now watch how he was arrayed here.
Manje bekisana ukuthi waye kanjani ukuthi wayembethe kanjani lapha. Ngase ngibona okunjengemibala yethusi. Bekisana okuzungezele indoda nomuntu. Kufana nomlilo okuzungezile kwakho nxa zonke. Phakathi kwakho nxa zonke. Kusukela kokungathi ukhalo lwakhe. Lelani, ibani ngaba kamoya kodani futhi ezinhliziyweni zenu uqobo lapha ngiyelifungisa igameni lika Jesu ugcineni lokhu kini kodwa nje khumbulani ukuthi kubusiswe kanjani ngese asikale futhi evesini lamashumi amabili nesikhombisa lalelani nonke ibani ngabaqondayo ngempela manje ngase ngibona kunjengethuse likhazimulayo lokho ngokuphuzi ngokuhlaza tshani kufana nomlilo okuzungezile phakathi kwakho umlilo ozungeze okuhlaza tshani.
Now from the appearance of his loins even upward from his loins upward.
Manje kusukela kokungathi ukhalo lwakhe kuya phezulu ukusuka okhaleni kuya phezulu kusukela kokungathi ukhalo lwakhe phansi ngabona kufana nomlilo wakubengezela yonke indawo phakathi umlilo yonke indawo njengothingo olusemafwini futhi umbala ezinsukwini ezinemvula wabonakala kanjalo ukubengezela ngokukuzungeza lokhu kwakunjengesimo nenkazimulo yenkosi lapho ngiyibona ngawo ngobuso bami ngezwe izwi lokhulumayo. Bekuzisani senilungele na lalelani gcina lokhu manje kubulani nje ukunazisa jini ungayibamba le tape lalelani qhabo angifanele ngiyibambe lapho kulungile ngiqonde nje ukuthi igcine i tape vumela lokhu ebandleni qaphelani lokhu manje ukuze nizokwazi ukuthi umbala wokukhanya okwakusenkosini nokukhanya kwenkosi okulandela inkosi futhi unjengoba inkosi ngokusaphuzi okuphuzi ngokuluhlaza tshani lowo ngumbala ofanayo wokukhanya onathi namuhla njengoba ososayensi bethathe isithombe sakho okuphuzi ngokuhlaza tshani okusaphuzi ngekathi umfana omncane futhi ngikubonile kokuqala nga niyakhumbula izingwazi ezindala lapha ngangihlala ngilitshela ngaphambi kokuba isithombe sangempela sithathwe sasiphuzi ngokuhlaza tshani okungokusaphuzi. Manje ukunazisa ukuthi umoya wenkosi wathi lapho ekubonile kusukela okhalweni lesidala esiphilayo esasime ebukhoneni bakhe kusukela okhaleni lwakhe kuye phezulu kwakunjengomlilo ukukhanya kusukela okhaleni lwakhe kuya phansi wakumbozwe ukukhanya futhi xa zonke kwakuyimibala eminingi efana nothingo lwenkosazana ngabe kunjalo na. Ngifuna nikhumbule uNkulunkulu selokho ekhona emibalileni efanayo kusukela okhalweni kuye phezulu umlilo umbala osaphuzi owashuthwa ngekhamera yebhayisikobho noma ikhamera enombala osaphuzi kusukela okhalweni kuye phezulu kusukela okhalweni kwehle nanxa zonke imibala eminingi njengoba kunjalo thingweni lenkosazana esiphakaphakeni emuva kwemvula.
Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
UJesu Kristu kuyizolo namuhla laphakade, umoya ongcwele usalokhu usemandleni akhe, usesebandleni lakhe kulezi zinsuku zokugcina. Nakho lapho khona, hayi mina, ngangimi lapho nje, kodwa ngokuyisithombe esathathwayo. Ngifuna nina nibuke kulokho bona kanye uHezekiel yakubona imibala efanayo indlela efanayo futhi wenza ngendlela efanayo futhi wacabezela ngendlela efanayo yezidalwa eziphilayo. Uyini na izidalwa eziphilayo zibelele ibandla eliphilayo ibandla eliphila ngamandla nangokuvuka kukaKristu. Leyo mibala esaphuzi efanayo ikumboze kusukela okhalweni kuye phezulu kusukela okhalweni kuye phansi. Akusekho ukuqagela isayensi isithathe izithombe buka emibaleni yabo buka nje emibaleni yomlilo lapho niyabo uthingo lenkosazana bukani kulombala ophuzi ngokuhlaza. Manje kule kamera kwakuyikamera nje eqondile yomuntu othathe izithombe kule kamera kwakungumbala izithombe ezinemibala umbala iduochrome buke imibala elihlaza phakathi lapho uma ngingayithola ngaphezu kokukhanya endawo ndawo lapho ungayibona khona ngemuva ungabona manje na njengasothingweni lenkosazana buka imishwe ibuya emuva naphambili njengothingo lenkosazana yonke inombala ohlukile sizongena kulo kemzuzwini embalwa yini leyo mibala futhi ibonisane na.
Amen. Oh!
Oh, lokho kwenza inhliziyo yami ezijiphekela igcuma ngenjabulo futhi ukwazi ukuthi kulolu suku esiphila kulo ukuthi uKristu lapho yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo wonke omunye umhlabathi ngiyacabanga kungani ngingakusho lokho na kungani ngingekwenze izwe likubone na izwe alenze langokuba likubone izwe angeke likubone basoze bakubone kodwa ibandla lemukela ukuza amazama okukhulu kunako konke lake laba nakho ngalezo zinsuku babengeke basithathe isithombe sakho bangakwenza manje ngoba banemishini ekanjiwe labo abazama ukuthatha imishini ephathelene nemishini ukuphika uNkulunkulu kuyabuya ngokuzungeze futhi kufakazela ukuthi ukhona uNkulunkulu kunjalo marikuti manje nina kubulani angizange ngikufakele lokho nginifundela khona ebhayibhelini bekuzisani njengoba ngifunda futhi nibuke futhi ibhekani lokho inkosi uNkulunkulu efanayo akukho mehluko bekuzisani ivesi lamashumi amabili nesikhombisa ngase ngibone ithuse likhazimulayo kufana nomlilo Niyabo njengokukhotha kwamalangabi niyabo imibala yokusathusi elikazibulayo kusuka emlilweni niyakubona manje na ukuphuzi lokhu imibala yokusathusi elikazibulayo elisuka emlilweni phansi lapha kuthi ukubonakala ngokufana nothingo noma uthingo lenkosazana ezinsukwini emva kwemvula uthingo lenkosazana ezinsukwini emva kwemvula futhi kwakukhona isidala esiphilayo lokho uJohane kumele lonke lahlwithwa ngalitshela umuntu oyedwa lapha embonweni angamela umzimba kaKristu wonke umboziwe
and I saw the color of amber as the appearance of fire about with it and the appearance
manje bekuzisani ngase ngibone ukusathusa elikazimulayo kufana nomlilo phakathi kukho futhi ukubukeka kusukela kokungathi ukhalo lwakhe kuya phezulu kusuka kokungathi ukhalo lwakhe kuya phansi ngabone kufana nomlilo bekuzisani bukani umlilo ufafazwa uphuma kuphi na Uthi ingolo yenkosazana imibala eyisikhombisa manje ebhekisisane kunemibala eyisikhombisa ngqo lapho futhi uthi ingolo yenkosazana lunemibala eyisikhombisa
I saw as it were the appearance of fire and it had the brightness
Ngabona kufana nomlilo kwabengezela ngokuzungeza kwawo njengothingo oluswe bafini ngosuku lwemvula wabonakala ubongezela ngokuzungeza xa zonke ngase sihlale sobukhozi sikaNkulunkulu nebo lokhu wakunjengesimo senkazimulo yenkosi
Not the Lord now the glory of the Lord Amen.
Hayi inkosi manje inkazimulo yenkosi inkazimulo yenkosi imboza ngaphezulu ibandla layo ngoba isebandleni layo amen wo kuzokala kungubuwula kwabangahlakaniphile kodwa kukhulu kanjani kulabo abakholwayo ehe Lokhu kwakunjengesimo nenkazimulo yenkosi lapho ngiyibona ngawa ngobuso ngezwe izwi likhuluma manje uyaqhubeka futhi uyasho ukuthi ubone wawusho ukuthi yini esingenasi isikhathi sokungena kukho kulokhu kusa manje qaphelani ukuthi kanjani inkosi emseni wayo omkhulu isinika lezi zinto manje sithathe umunye bobabili uHezekiel noJohane bambone emfihlakalweni yemibala yakhe nokukhanya futhi bakubiza ngokuthi yithu selikhazimulayo uJohane kamuva nina nibeka ubhala phansi imibhalo uJohane oqala isahluko sokuqala ivesi lesihlanu kuya evesini lesikhombisa uJohane kamuva futhi wayesesiqinini sasePatmos ecishe iminyaka emithathu ngenkathi yelo bayincwadi lapho ebuya ikhehla liseminyakeni yalo engabashumi ayisishiyagalolunye uJohane oqala isahluko sokuqala ivesi lesihlanu nevesi lesikhombisa wathi uNkulunkulu kukukhanya uJohane wayenesipiliyoni wayekade embonile futhi wayazi ukuthi wayengukukhanya ukukhanya 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 kuphakade hayi ukukhanya komhlaba nezulu hayi ngokukhanya kwelambo ukukhanya kukagesi ukukhanya kwelanga kodwa ukukhanya kuphakade wo ngimthanda kanjani uNkulunkulu ngukukhanya Kaphelani sizoqala emuva manje futhi sibone ukuthi isikuphi evesini lesithathu okwamanje asinjalo na ngabe sizolithola na ngiyathemba kulungile Yena, wayefana natshele Jaspi nesadiyo uthi kwakukhona uthingo lenkosikazi cishe isicelo sobukhosi lifana nesimaragidu ukubukeka kwalo ophuzi ngokuhlaza tshani. Manje uthingo lenkosazana niyaqaphela ukuthi kwakuwuthingo lenkosazana asibuyele buve kugenesise wesishiyagalolunye futhi sithole kugenesise sishiyagalolunye ivesi leshumi nantathu futhi sizathola emuva lapha uthingo lenkosazana ngenkathi uthingo lenkosazana luqala ukubonakala ugenesise isahluko sesishiyagalolunye futhi sizoqala evesini leshumi nantathu ugenesise wesishiyagalolunye ivesi leshumi nantathu nonke ngiyakuthanda lokhu na wo ngiyakuthanda angikuthandi nje ngiyakuthanda.
Look, I do set my bow in the clouds.
Bukani. Ngiza kumisa uthingo emafwini lube uphawu bekusisana. Luphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba. Ini na phakathi kwami noNoa qhabo phakathi kwami nomhlaba.
And it shall come to pass.
Uyakuthi lapho ngiqoqa amafu phezu komhlaba uthingo lubonakala emafwini khona ngiyakukhumbula isivumelwano sami esiphakathi kwakho nami. Manje ubuyele isivumelwano sakhe phakathi kwabo epha isivumelwano sothingo lenkosazana. Yabo isivumelwano wakungukuphila kukaNowa ukuthi wamsindisa epha isivumelwano uNkulunkulu asenza yena uqobo kwakuwuthingo lenkosazana ukuthi wayengeke. Manje ngizolikhombisa ukuthi sasiyini isivumelwano sikaNowa noNkulunkulu ngomzuzu kepha lokhu lapha kwakuyisivumelwano sikaNkulunkulu uqobo lwakhe naye uqobo. Amen. Uthingo lenkosazana. Manje siyathola ukuthi isivumelwano khona ke siwuphawu uphawu uNkulunkulu wathi kwakuwuphawu lapha akashongo nani yabo. Ngiza kumisa emafwini lokho kungemuva kokubhujiswa kwezwe libhujiswa ngamanzi yonke inyama ngaphandle kukaNowa. UNowa yabhujiswa lube uphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba. Hayi mina nezwe izwe izimo sezwe ngiyabokodwa lokhu kuphakathi kwami nomhlaba. UNkulunkulu wathi ngenza lowo mhlaba futhi ngiwuncenge kabi kakhulu ukuthi nje ngiwukumbuqelile futhi ngawushushuluza waba izinkezu futhi bengingafanele ngikwenze mhlawumbe. Wathi bengizisola ngisho kwaba yinto embi kabi. Nicabanga ukuthi kuzoba yini lapho efika ngolaka lwakhe manje na? Yiba kahle mngane oyisoni.
Oh,
qaphele futhi linde lokho kubona ukuba kubhekwe. Uyeza futhi uyakukhola lokho na. Uyeza futhi ngiyakuthanda lokho anikuthande na. Wo, umungabala njengomunye wesitha sakhe na. Bengingeke ngifune ukuba yilokho. Ubungathanda na khabo mnumzane. Yeba yisitha futhi noma ube yisitha sakhe yiba naye uzoba kahle kodwa ukumelana naye ungabi nasisihla ngaphakathi. Uqaphele futhi ulinde lokho kubona ukuba kubhekwe. Uyeza futhi
now.
Manje isivumelane uPaulwane na uPaulwane na lomhlatshelo wemukelwe. Manje jelani uGenesisi wesishiya galombili amashumi amabili nelamashumi amabili nambili. Manje uGenesisi wesishiya galombili amashumi amabili nelamashumi amabili nambili. Kulungile ngaphesheya ngqoko ekhasi yikho. Futhi uNowa wayakhela inkosi yalithare wathatha zonke izilwane ezihlambulukileyo futhi zonke izinyoni ezihlambulukileyo wanikela umnikelo wokushisa ialithare. Futhi inkosi yezwa iphunga elimnandi futhi inkosi yathi enhlizweni yayo, angisayiki kuphinde ngiqalekise umhlaba ngenxa yomuntu ngokuba imicabango yakhe mibi kwasebusheni bakhe. Angisayiki kuphinde ngibhubhise konke okuphilayo njengalokhu ngenzile. Futhi manje singalifunda ivesi lokugcina. Futhi umhlaba usekhona ukutshala nokuvuna, amakhaza nokufudumala, ihlobo nobusika, imini nobusuku akuyi kunqamuka. isivumelwano into efanayo uJohane ayibona uJesu isivumelwano sikaNkulunkulu esamukele sizungeza emazulwini futhi ngokuzungeza ngakuye kwakuthi ingolo nkosazana luzungezeka sezihlalweni zobukhosi ekuboneni njengesimarakitu ukukhanya ukuphuzi ngokuhlaza tshani uzungeze isihlalo zobukhosi makabonge uNkulunkulu
watch
bekuzisani ukuthulisa kukaNowa kokuqala uthingo lenkosazana lukaNowa lwahlanganiswa kuqala yimibala yesikhombisa noma bani uyazi ukuthi uthingo lenkosazana lunemibala yesikhombisa manje yini imibala na ubomvu osawolintshi onkankane qhabo ubomvu obomvu owolintshi uhlaza tshani uhlaza siphakaphaka uhlaza ngokumnyama nonkankane lowo imibala yothingo lenkosazana Manje sinende julile lapha futhi ngizofanele ngishaye izindawo eziphakeme zakho ngoba sekuba leyithi kakhulu manje khumbulana owolintshi noma ubomvu owolintshi ophuzi uhlaza tshani uhlaza sibakabaka uhlaza ngokumnyama nonkankane manje uma niqaphela isikhombisa bekuzisana uthingo lenkosazana oluyisikhombisa imibala yesikhombisa ngikonde uthingo lenkosazana olunombala oyisikhombisa lokho kwakusho izintingo eziyisikhombisa izintingo ezisikhombisa amabandla esikhombisa ebonakalisa izibane ezisikhombisa isibane ngazinye sisongelwe kwesinye Waqala ngobomvu obomvu emva kobomvu kuvela osawolintshi ukubonakalisa obomvu emva kosawolintshi kwa emva kosawolintshi kuvela ubuzi okungobomvu nosawolintshi uxutshaniswe ndawonye kwenza uphuzi bese ke kuba oluhlaza tshani noluhlaza siphaphaka kwenza umnyama bese ke kuvela oluhlaza ngokumnyama bese kuthi ke kusukela koluhlaza ngokumnyama kuvela onkankane oyingxenye wokuhlaza siphakaphaka haleluya
don't you see god it is
Ndikubona na uNkulunkulu othi ngweni olinemibala esikhombisa lwakhe isivumelane sakhe asenza isivumelwane sokuthi ngeminyaka yebandla esikhombisa imibala eyisikhombisa wayezo usindisa umhlaba Yena zoyenza la khumbulane wakwenza ngomhlaba umbala wakhe kodwa bekuzisani manje lelo thingo lenkosazana kuphela oluvundlile lumboza nje othi ngweni ingxenye eyodwa yomhlaba lokho imibala yonke yothingo lenkosazana lukaNowa nje lumboze ingxenye nje yomhlaba wakusekhothameni yilokho kuphela ungakubona
But when John saw him,
kodelapuchwane mbona yena embaleni wakhe oluhlaza wazungeza sonke izithalo zobukhosi sikaNkulunkulu ingxenye namanje ayitsheliwe wamboza uvele umhlaba umane wenza ikhothamo ingxenye nje yawo leyo yiminyaka yebandla kodelapuchwane mbona kulombala osaphuzi umbala osaphuzi wayezungeziwe futhi wambozwa nqa zonke njengendingilizi indingilizi yombala ophuzi uzungeze ubuyena bakhe niyabo umbala owodwa uNkulunkulu oyedwa phezu kwakho konke kukho konke nakukho konke kodwa kuneminyaka yebandla esikhombisa Bekuzisani idayimane elikhulu abevamise kwathola ungawathola eAfrika elele emigwaqeni awulokothi ugcine elilodwa ngoba alisikiwe unalo elilodwa elingasikiwe bazokufaka etilongweni lokulungisa abonileyo ngalo khona manje futhi bakunikeze isigwebe sikadilika jele ngokuligcina uzofanele uliphendule ngokushesha nje lapho ulithola Manje bathatha le diamond oh kuyinto enzima ngike ngabona isikayo esikhulu esingamajani angamashumi amane simile kanjena bethulilela itshe enhlaza siphakaphaka phakathi lapho beligaya nqa zonke beliphihliza libe ngelifana nomlotha kodwa angeke baliphihlize idiamond Lelo elingamathane angamashumi amane lilenga entweni ependukayo phezulu lapha kugingqika kuzungeza ngalawo mazinyo esonto amakhulu kanjalo efihliza nje lelo dwala libe yizicucu kodwa idemane lizohamba ngoli dabulo kuwo lizonyakazisa lokho kuphonsa kwamathane angamashumi amane wo lapho lifihliza likhipha futhi lifika phansi ledlule isisefo sisefa phansi ezinye izisefo ugezeke kwehle futhi ekugcineni kuya ebangeni elide iminenja yalezo zimayini zedayimane zasekhibali ezinkulu yayingomunye wabangenisi bami ezansi lapho emqeni ozithobile ngempela umfowethu enomoya omuhle futhi khona-ke cishe amafidi amathathu ngaphezu kwalawo manzi lapho egeleza khona yikosmolini ibekwe lapho niyazi yini lena eniyibiza ngale nto na imida yini leyo esinayo imbiza neni ekhabetheni phakathi lapho na uvaseline futhi sifaka loyo vaseline ujule cishe nge-intshi phezulu le lapho ohlangothini futhi yehla futhi qaphelani ngaso sonke isikhathi lelo dwala lizanga phezulu lizogingqika lisuke kuloyo vaseline kodwa lapho idayimane liza phezu kwawo lizonamathela idayimane lomile futhi lizonamathela kulokho ngibabonile belicosha ngisho nalelo elincanyanyana lalo belehlukanisa ngezibuko zamehlo futhi ngababuza ukuthi babekwenzelani bathi bayalithengisa imelika benzele izinalithi ze-Victoria nezinto angeke bakhathazeke niyabonga kodwa lawo madayimane amakhulu manje lawo laphaya ibhola elilodwa nje elikhulu kodwa ngenkathi bayalithatha futhi bathathe imishini kagesi futhi balisike bese benza idayimane elisikiwe khona-ke lapho belisika ukubonakalisa imibala yomlilo evuthayo yesilinganiso sesisindo sedayimane futhi kuzobonakalisa imibala eyisikhombisa futhi o kanjani ukuthi ujesu o ungahle ube nemali eningi ungase ube noxaxa lwamakhadileki ungase ube umeluso thile wasemakhazeni ezintombi amakhulukazi noma ihlalabhishobhi lokuthile ungase ube ngubhishobhi noma umbhishobhi omkhulu kodwa wo mfowethu lapho uthwele lelo gugu lelo dayimane indoda ayithengisa yonke ingcebo yayo enayo inikezele ngayo yonke enye into bukani into embelele wo yenzani na yayizodingeka ithengise okuthile ukuze ithenge amafutha ayo yini eyayidingeka ithengise na izivumukolo zayo ezindala namahlelo nezinto yathengisa ngakho konke eyayinakho ukuze ithole ukristu ukristu lelo gugu elikhulu ujesu lo mzimba nginethikithile kuya ezulwini lapho isitimela sedlula ngolunye lwalokhu ubusa kumnyama woyeka isibusiso wokuligugu lokho kugeleza okungenza ngibe mhlophe njengeqwa awukho omunye umthombo engiwaziyo lutho kodwa igazi likajesu akukho kuthanda kabantu akukho zinto ezinkulu akukho lutho akukho ncebo akukho lutho nginikeze nje lokho kugeleza okuyigugu ilokho kuphela angilethi lutho ezingaleni zami ngibambe lela kalula esiphambanweni sakho lelo gugu elikhulu kwakuyini na kwakungeliphelele kwakuseminyakeni engamashumi amathathu nantathu nengxenye yobudala ngenkathi unkulunkulu ekufaka kulo mshini omkhulu wokugadlaza ngenkathi elithatha ngaleyo futhi uqale kulilolonga walisika walifihliza walilimaza yalinyaza ngenxa yeziphambeko zethu xhotshozwa ngenxa yobubi bethu isijeziso sasiphezu kwayo nangemivimbo yayo saphiliswa thina wenzani unkulunkulu kuleyo ndoda ephelele na munye kuphela wabo emhlabeni munye kuphela emhlabeni futhi lowo kwakunguye futhi unkulunkulu wamshaya ngeshizolo wamsusa lapha yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngenxa yokuthi ngangiyisoni wandedela lokho kukhanya kothingo lenkosazana kweminyaka yebantu esikhombisa yakhe ibanike phezu kwami ukwazi ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zami nanto uthingo lenkosazana lwakho olunemibala yesikhombisa Yalinyaza ngenxa yobubi bethu isijeziso sethu sasiphezu kwayo ngemivimbo yayo siphilisiwe thina uNkulunkulu wayisika futhi wayilimaza futhi wayifihliza futhi wayisika ukuze izobonakalisa amanxeba ayo kufa ukuthethelelwa kwesono ukujabula ukuthula kubekezela ubuvi ubumnene ububele imimoya isikhombisa kaNkulunkulu izithelo eziyisikhombisa zikamoya eziyobonakalisa emuva kubantu bakhe yalinyazwa yalolongwa futhi yabunjwa ukuze ukukhanya kukaNkulunkulu kukhanye kulowo mzimba womuntu oyedwa kungahle kuhlenge umhlaba wonke ngizophakanyiswa emhlabeni ngizodonsela bonke abantu kimi isisani leyo mibala yothiko lenkosazana lapho ibonakalisa kodwa ngenkathi uJohane embona lapha kwakuyini na usuku lokuhlenga lwaseluphelile konke kwase kuphelile ngakho ke wambona ebuyela esimweni sakhe sasekuqaleni umbhalo saphuzi Hayi nje kuphela ingxenye yezwe kuphela bunga ilanga lingakhanya kuphela ingxenyeni yezwe engankathi yabo lapho lihamba lizungeza kodwa lapho uJohane embona wayehlezi ebukeka njengetshe lejaspi nesadiyo imibala esaphuzi xubanisa imibili ndawonye uthola usaphuzi futhi umbala osaphuzi uzungeze isihlalo sobukhosi ohe ngiyanitshela ukuthi nje besingaqhubeka njalo njalo Nimoya isikhombisa imibale isikhombisa iminyaka yabantu isikhombisa abefundisi abayisikhombisa izibane ezisikhombisa yonke into ikwisikhombisa uNkulunkulu uphelele esikhombiseni uNkulunkulu wasebenza izinsuku ezithupha usuku lesikhombisa waphumula izwe liyoba khona iminyaka izinkulungwane ezisithupha futhi inkulungwane yesikhombisa iyiminyaka inkulungwane Qaphelani esiyingini esinguhafu uhafu namanje awukaziwa manje impela lezi zinto zimelele ukuthile manje ku Exodus wamashumi amabili nantathu ishumi nantathu nakuma Hebrew esithupha ishumi nambili uNkulunkulu wenze isivumelano yena uqobo futhi wazifunga yena uqobo kuma Hebrew ishumi nantathu asitshela lokho noma isishiyagalelunye ishumi nantathu ukuthi wazifunga yena uqobo Wayengekho omkhulu ukuba afunge ngaye ngikathi wayetshela uAbrahama noIsaka lapho wayetshela uAbrahama ukuthi wayezokwenza isivumelane naye isivumelwano esingena phakade uNkulunkulu isivumelwano senziwa njalo ngesifungo ngakho ke akukho umuntu uthathe isifungo ngomunye umuntu omkhulu kunawe yenze isifungo ngonyoko thathe isifungo ngesizwe sakini thathe isifungo ngokuthile thathe isifungo ngoNkulunkulu Kodwa angeke uthathe isifungo ngaphandle uma kungomunye umuntu omkhulu kunawe. Ngokungekho umuntu omkhulu kuNkulunkulu ngakho ke wathatha isifungo ngaye uqobo amen efunga ngaye uqobo ukuthi wayezoqinisa lesi sivumelwano amen ho wafunga ngakho wayezolondoloza inzalo kaAbrahama yini inzalo kaAbrahama kowezizwe na umpapathizo kamoya ongcwele inzalo kaAbrahama wazifunga yena uqobo ngiyobavusa bonke phezulu ngizobanikeza ukuphila kuphakade futhi ngibabeke emuva lapha emhlabeni lokho esizofanele sihar ukucabanga ngakho na Ngakho ke simbona esiyingini sothingo lokuhlaza tjani umbali osaphuzi lokhu okuhlaza tjani kumele ini na impilo ukuhlaza tjani okuhlala kuluhlaza njalo kuhlala njalo kuluhlaza ngokuphila kusho ukuthini na ukuthi uNkulunkulu wethembisa lapho wayethathe isifungo emuva lapho kuGenesise ukuthi yena akayikubeka uthingo lwenkosazane sibhakabhakeni ukuthi yena akasoze yaphinde ephubise lelizwe ngamanzi Wathathe isifungo sakhe futhi uyazifunga yena uqobo ukuthi yonke inzalo kaAbrahama uyoyivusa futhi lelizwe liyoma ezahluleleni zawo ezizamazamayo Izathulele sidlula kuzo ezifundweni ezizayo esinazo ngizonikhombisa ukuthi lelizwe lipodloka futhi liphendukele kwizinto abamlilo futhi liqhume libe izicucu futhi libheke phansi nayo yonke into kodwa wazifunga yena uqobo ukuthi angeke sawubhubhisa kodwa uzowenza bushelelezi futhi abeke abantwana bakhe emhlabeni ngenxa yaleyo minyaka eyinkulungwane ohe ngibheke kufika kwalolo suku lwenjabulo lwesikhathi seminyaka eyinkulungwane lapho Inkosi yethu ebusisiwe iyofika khona ihlwithe umlobokazi olindileyo. Wo inhliziyo yami iyalangazelela ikhalela lolo suku lokukhululwa kumnandi lapho umsindisi wethu ebuyela entabeni futhi. Oh, silangazelela kanjani ukubona lelo suku. Ngethembisa ukuthi iminyaka enkulungwane enkulu izofika. Futhi enye into, isizathu sokuthi wayezungeziwe uNkulunkulu ogcina isivumelwano, uzosigcina isivumelwano sakhe. Manje asithathe ivesi elilandelayo noma kanjani. Hey, sifuna ukuthola ilinge futhi. Futhi cishe sinemizuzu nje elishumi, eyishumi nanhlano yokukwenza. Senikhathele kakhulu na? Nifune ukuqhubeka na? Kulungile. Asithathe ivesi lesine. Nesihlalo zobukhosi ngokuzungeza yizihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane. Naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angamashumi amabili nane embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele yegolide ekhanda awo. Singahle singatholi yonke indlela okwedlula kulelo vesi. Awasiqala ivesi lesine. Bukani manje lapho uJohane embona lowombala osaphuzi ngokuhlaza umzungezile. Sithole yonke imibala imicibisholo nokungenokungena ukuthi konke kwakumayelana nani. Manje ivesi lesine into yokuqala khuluma ngayo lapha kwelesine ivesi nesihlalo sobukhosi ngokuzungeza ngisisane. Kwisithombe sihle lapha ningasigeji sihlalo sobukhosi.
Let's go back to Moses.
Niyazi, asibuyele kuva kuMose. Mose asine asesikhathi sokukumba ngakho ke thathani nje lokho engikushoyo. Mose ngekathi enikwa umbono entabeni Sinai. Ifuna nikaphele ukuthi lokho kwakungesesiso isihlalo sobukhosi soMusa Ntlobo lapho ikazi lase lihambile nomhlatshelo wawusubuyile futhi base bewemukele lekazi lalisesihlalweni soMusa. Manje manje kuyisihlalo sokwahlulela ngoba imidumo nemibani kwakuvela kuso. Ngabe kunjalo na? Khumbulani, kwakufana nentaba Sinayi. Ngenkathi uMose eya entabeni Sinayi, kwenzekani na? Udumo, umbani. Futhi ngisho noma ngabe inkomazi, noma ithole, noma imvu, noma omunye umuntu, ngisho nokuthinta intaba, kufanele kufe. Iphephela lathi, kwakukukhulu ukuzamazama kwaze kwathi uMose waye kwesaba. Futhi uMose wathi kumule izihlathulo zakho lapha usemhlabathini ongcwele. UJoshua iqhawe elikhulu elalizowelisa abantwana ngaleya futhi yahlukanisa ifa labo bekungeza kuphela uhafu phezulu entabeni. Nakho kokuma uMose phezulu lapha enemibala yezibani nemibanizi kaNkulunkulu namamaragidi ungakuye ebhekisisa leyo miyalo ilotshiwe bemile bukhoneni bukaNkulunkulu. Lelo phimbo likhuluma emuva uvanga phandle Mose kuphi na khumule izicathulo zakho uzemhlabathini ongcwele. Izihlalo sokwahlulela sasesikhona manje ayikho into eyayifanele ibe lapho kodwa abahlengiweyo isoni asikwazanga ukusondela kuso Ntlobo sekuphelile izihlalo sokwahlulela. Manje uMose wenza izinto emhlabeni, wenza etabenakele njengezinto azibona ezulwini. Siyakwazi lokho. Asikwazi na. Sithola uPawulu wenza into efanayo. Ufanele kube amaHebheru esishiyagalolunye amashumi amabili nantathu ukuthi uMose wenza into njengoba nje enza. Futhi uPawulu embonweni wakhe ngenkathi enyukela ezulwini lapho efundise leyo ncwadi enkulu yamaHebheru kufanele ukuthi wabona embonweni wakhe. Ke into efanayo uMose ayibona ngoba washo ukuthi wafundisa leyo ncwadi yamaHebheru emangalisayo ukuthi ubuKristu babuyizifanekiso sethetemente elidala kanjani. Wayenguthisha omkhulu mo uPawulu wayenguye. Manje lezo kwakuyisihlalo sobukhosi sakhe ngaleyo nkathi. Khona ke nje kunomsebenzi angeke bengizokudlulisa lokho kodwa nje angeke ngikwenze. Liphi blackboard na libuyisele muva na? Lisemuva dogna awu mhlawumbe nginganenze nikubone ngilapha ngingi manje thulana amapensela enu nephepha ngokuba ngifuna kusho ukuthile lapha bengihleli namhlanje kuseni njengoba into ethile ifikile kimi. Manje ngizonitshela engikwenzile uma niqaphela nginakho kudetshwe ngemuva lapha niyabo ngikudwebe njengoba umoya unginikeze khona niyabo kudwetshwe lapha kwalokho ozoba yikho kodwa ngifuna ukusho ukuthile khona lapha. Manje uNkulunkulu lapha ebekwa esihlalweni sobukhosi yena ke usengumahluleli. Ngabe kunjalo na? Wehlulela nini umehluleli na? Lapho ifika esihlalweni sakhe sokwahlulela isihlalo sobukhosi. Manje ngifuna nibhekisise ukuthi lalenziwa kanjani iTestament elidala ukuthi ukusondela kwezinkantolo kwenziwa kanjani esihlalweni sakhe sobukhosi nokuthi Johane wakubona kanjani lapha angeke sifinyelele kukho kulokhu kusa konke okwakho kodwa ukuthi uJohane wazibona kanjani izinkantolo ezifanayo zokusondela kuye nokuthi kuyini ukusondela ezinkantolo zakhe manje ho ngiyakuthanda lokhu Manje iTestamente elidala kwakukhona lokho kwakubizwa ngokuthi ibandla lapho abantu babehlangana khona into yokuqala ngaphambi kokuba bangene ebandleni ukuba bangene lapho babefanele beze ngaphansi kwegazi elichithiwe emagcekeni ngaphandle Kuqala beze emanzini okwahlukanisa lapho isithole sibovu sabulawa futhi benza amanzi okwehlukanisa leso yisoni esiza futhi silalele izwi Waletha kanjalo lo rabu oyijude omkhulu nje enkosini wangizwa ngishumayela kulokho izanzi eTulsa kwabulapho sasilapha eTulsa eOklahoma futhi uyafika ngapho isibukeli nje futhi walandela inkonzo wathi ngiyazi wathi ungomunye worabi abavelele abayisikhombisa beze futhi uyafika ngapho wathi ngifuna ukubona ukuthi leyo Christian businessman babiza ngamapentecostali ngifuna ukuwela ngidlale phansi ngilalele futhi ngenkathi inkosi yayibe nami ukuba ngikhulume ngalowo mhlatshelo wesithole sibomvu emva kwenkonzo wahlangana nabanye babazalane muva lapho wathi ngifuna ukuhlangana nendoda Ngiyazi ukuthi wayengenayo ngisho imfundo kodwa wathi ngingurabo iJuda wazi zonke izindlela ezahlukahlukene nezinto ezinjalo wathi angikaze ngikubone lokho empilweni yami yonke wathi angikaze ngikubone futhi manje ungurabo iPentecostal ocwaliswe ngomoya ongcwele uhamba eya kuyo yonke indawo eshumayela ivangeli urabo iPentecostal uyazibiza qobo lwakhe Waya ngale Washington Yori Hotel ngilanga lapho sihlangana ndawonye zansi kwekomfowethu Jack futhi inelekazi lalimazi wathi rabi wathi sinekumbeli ihle lakho kodwa wathi asinayo ithelevishini lapho wathi lezo zinto ziyihelevishini zikhipheni asizifuni phakathi lapho noma kanjani uphakathi lapho ngizonenza nikuphonse ngaphandle
She said, Rabbi, he said, I'm a Pentecostal rabbi. Hallelujah.
Wathi Rabbi, wathi ngingurabi kwePentecostal. Hallelujah. Wathi manje uma uya kwaIsrayeli mfowethu Branham ngifuna ukuhamba nawe wathi singakuyisa kubantu bakithi ngathi hayi manje Rabbi, hayi manje akukabi silo ihoro kwamanje linda kancinyana. Manje qaphelani lezi zindawo ezingcwele manje lapho niza ningene emagcekeni okuqala wakungamagceke amagceke angaphandle kulandelayo kwakuyialtare lapho imihlatshelo yayinikelwa khona ialtare lethusi Kodake kaphandle kweyachare lethusi kwakukhona iveli elalilengiswe lapha elahamba landela eindaweni yangcwelengcwele phakathi lapho kwakuyisihlalo somusa phakathi lapho kwakungamakherubi yilokho ngifuna ukufika kukho esifundweni sethu esilandelayo lawo makherubi esibekela isihlalo somusa wo hengi singahlala inyanga yonke kukho niyabona kulelo kherubi Manje qaphelani njengoba bengena ibandla lalingafika lapho abapriesti babengama lapho kodwa nje umpriesti omkhulu wayengangena lapho kanye ngonyaka angene negazi futhi wayefanele aqhoke ngendlela ethile ingubo ethile wayefanele abe nensimbi nepomegranate omunye komunye futhi lapho ehamba wayefanele ahambe ngendlela ethize lapho ehamba wayedlala ingcwele inkosi ingcwele inkosi lezo zinsimbi namapomegranate ekhala kake kanye ingcwele ngani na wayesondela kuNkulunkulu elekazi lesivumelwane esandleni sakhe ehamba phambi wakhe ephethe igazi ecotshiwe wohe ngamakhadile izingubo zakhe ezazifanele zenziwe ngesandla esigcwaliswe ngumoya ongcwele izandla ezibhalisiwe zenza izingubo zakhe imbali yasesharoni yamafutha okugcoba ethululelwe ekhanda lakhe hhayi ehlela wonke phansi entshebeni yakhe futhi-ke phansi phezu kwendawo yakhe yamakha asebukhosini Ipomegranate nensimbi ethatha igazi lewundlu elingenacala ngalokothi yasondele kuleyo veyili engaphandle wayezofela khona lapho emikhona Ngakho ke wayidingeka ahambe ahambe ngendlela ethile ingcwele inkosi ingcwele esondela kuNkulunkulu enkosini ingcwele futhi wayehamba lapho futhi yanikele ngekazi yesihlaleni somusa kanye ngonyaka futhi ngenkathi esephakathi lapho wayenenhlanhla yokubona inkazimulo yeshekhina lapho insika yomlilo ukukhanya okuphuzi okwehlayo okwahola abantwana kwabakhipha kwa-Israyeli walishunqisa ngisho nethempeli ukuze kungabibikho muntu olibonayo inkazimulo yenkosi yawa yaze yashunqiselwa yonke futhi wangena qobo lwakhe wangena ngemuva kweveli wazinza esihlalweni somusa endaweni engcwele indawo engcwele kakhulu ibizwa ngokuthi indawo engcwele futhi wayefanele agqoke ngendlela ethile ahambe ngendlela ethile agcotshwe ngendlela ethile wayengumuntu okhethekile ukuhamba ayongena lapho kufanele ukuthi ibandla lalinomona kanjani ngaye kodwa lapho uJesu efa ivelile ethempelini lajabuka hhayi umpristi kuphela kodwa yilona lowo othandayo angaba nakho lokho lolo gcobo olufanayo nenkazimulo yaseshekhina futhi ahambe impilo engcwele ingcwele inkosini futhi esondela khona impela ebukhoneni bukaNkulunkulu ngegazi likaJesu Kristu phambi kwakhe wamthatha Nkosi Jesu lapha kulele umuntu kulayo ungumfowethu usebhedeni wokufa khona manje ukuba afe ngisondela kuwe ingcwele Nkosi wenzela ini na njengomphristi omkhulu enzela ini na esikhundleni somfowethu ingcwele Nkosi Nakho lapho khona ukuhamba kwakho kwansuku zonke ukukhuluma kwakho kwansuku zonke ukuziphatha kwakho kwansuku zonke inhliziyo yakho umphefumulo wakho nakho konke ingcwele inkosi akunazi impande zokubaba akukho lutho lunye ingcwele inkosi ingcwele inkosi lapho sicala kusondela ngenxa yomfo wethu noma ngubani othandayo angeza agcotshwe ikazi phambi kwakhe ikazi li hamba phambi kwakhe lidlala ingcwele inkosi manje lawo kwakungamagceka angaphandle indawo engcwele futhi indawo engcwele lokho kwakuyindawo engcwele kaNkulunkulu emhlabeni bhekisisane kwakungumfanekiso emhlabeni kwalowo kwasezulwini manje sizobuyela emuva ngqo futhi kulombhalo ofanayo wo sonke njengoba sihamba sedlule esabuleni singabuya ngqo emuva kulokhu futhi niyabo manje yena uJohane umi kuphi uJohane na emagcekeni ake sifunde nje kancane siqhubeke lapho kuze nizothola isithombe La sasihlaleni sobukhosi kuphuma imibani imidumo amazwi nezibani zomlilo ezizikhombisa indani size singene kulokho zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu ebonakalise ukukhanya kukaNkulunkulu ebandleni kusukela ngqo esihlaleni sobukhosi kaNkulunkulu hayi ngekholiji hayi ngombishopu othile kodwa kusukela esihlaleni sobukhosi sikaNkulunkulu ngesabulo samandla okuvuka kwakhe emenza yena abe nguye izolo laphakade lezo zinkanyezi ezizikhombisa zimi lapho zibonakalisa lokho kukhanya ukukhanya kweshekhina kusukela enkazimulweni yeshekhina kusukela endaweni engcwele zibani ezizikhombisa zomlilo zihlezi ezicongweni zalezi zezibani zibonakalisa ukukhanya kwakhe imibala yakhe amandla akhe okuvuka kwakhe kuyongena ngqo ebandleni amen Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kwakunulwandle lwengilazi njenge nekristalu nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nanxa zonke isihlalo sobukhosi ukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva futhi uyaqhubeka futhi uqala kunikeza lokho lezi zidalwa into efanayo uHezekeli ayibonayo labo baqaphi oyedwa ofana nomuntu oyedwa ofana nengonyama oyedwa ofana nokhozi Wabuyini na manje ephikisani ngikathi sibangenisa futhi sikhombise leyo ngonyama yesizwe sakaJuda nabo bonke labo abehlukene abaphuma ezizweni zabo abahlezi ezindongeni ezine futhi babeqaphe lesi sihlale somusa wo isithebe sinje wo njengi kunezinsuku ezinkulu ngaphambili Njengoba sibabona manje leso ngokuyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ezulwini Mose walifanekisa emhlabeni laliyisihlalo sobukhosi ngoba isihlalo sakhe sokwahlulela waye melelwe lapha emhlabeni endaweni elingcwele ngcwele uNkulunkulu wonke uIsrayeli uza kuleyo ndawo eyodwa kuzothela umusa ngoba uNkulunkulu wahlangana kuphela ngaphansi kwegazi elachithekayo Manje, lalezisani, kwelage, inkazimulo yeshekina, yavuka, kuleso sihlalo, somusa ngelinganga, futhi yahlala phezu kwelinye ithabenakele, amen. Leli, ubaba akehluleli muntu, kodwa unikele, konke wahlulele endodaneni, isihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu. Ukhuluma ngokumelana nami niyothethelelwa khona. Ukhuluma ngomunye ozayo esinye izihlalo sobusa. Ukhuluma ngokumelana nendodana yomuntu ngizonithethelela. Kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uzoza uzohlala ezinhliziyweni zabantu. Izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa. Liyango kubanzima ngokubanzima ngaso sonke isikhathi ukwahlulelwa ngoba uNkulunkulu njalo uyakhathala ngesineke sakhe ezama ukuthola izoni ukuba zize kuye ukuba kubuyiswane. Okokuqala wayesemazulwini ngaphezulu futhi ekhanya ezinkanyezini. Okwesibili wayesemhlabeni ekhanya enkazimulweni yeshekhina. Okulandelayo uyafika futhi wenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu esalokho enesineke sakhe. Kweke wahlenga umuntu ngekazi lakhe wangena ebandleni lakhe ngesimo sikamoya ongcwele futhi ukhuluma ngokumelana nalokho yinto esiphelile. Kuphelile manje nikabona ukuthi ukuza amazama kuvelaphi lapho isikhathi abaqondi abantu abakwazi ukuqonda ukuthi usho ukuthini. Manje isihlalo sobukhosi sokuqala sasisezulwini, isihlalo sokwahlulela, isihlalo sobukhosi sesibili sasikuKristu, isihlalo sobukhosi sesithathu sikumuntu. Manje ake ngithathe lento encane nginayo idotshe lapha sizokwenza. Ngifisa sengathi ngabe bengine blackboard ukuthi bengingakwenza mhlawumbe kube nomqondo kakhulu kini. Sizothatha futhi isidwebe amaceke siwenze kuphela abe yindikilizi noma kanjena noma ikupho kunye. Manje sizothatha ngiyakholwa njengalokho mhlawumbe bekuzoba ngokwedlilo konke. Sizothatha futhi senze amaceke. Manje uyini umuntu na? Uyisidalwa esinguziqu zintathu, umzimba, umphefumulo nomoya. Bangako kwaziyo lokho na? Bezisana indlela yokuza kaNkulunkulu. Iyini inhliziyo yakhe na? Niyawukhumbula umlayezo wami. UNkulunkulu wakhetha inhliziyo yomuntu ukuba ibe ngumboshongo wakhe olawulayo na? Udeveli wakhetha ikhanda lakhe ukuba libe ngumboshongo olawulayo wakhe. Niyabo, umenza abone izinto abuke ngamehlo akhe, kodwa kukho uNkulunkulu enhliziyweni yakhe, umenza akholwe izinto angeke azibone. Ngabe wakwenza na? Niyabo, uNkulunkulu usenhliziyweni yakhe, enhliziyweni yomuntu yisihlalo sobukhosi kaNkulunkulu. Niyakuthola na? Umuntu uNkulunkulu wenza isihlalo sakhe sobukhosi enhliziyweni yomuntu. Manje bekusizani, yini ingxaki yokuqala yomuntu na? Ingxaki yokuqala yomuntu ngumzimba. Ingxaki elandelayo umphefumulo wakhe, okuyimvelo yomoya wakhe. Lokho kumenza abe yilokho yikho. Uyasondela manje. Manje ingxaki yesithathu yomuntu ngumoya wayo. Futhi umoya wayo uma phakathi nenhliziyo yayo. Futhi maphakathi nenhliziyo yilabo uNkulunkulu afikela khona isihlalo sobukhosi. Ngiyakumbula maduzane nje amaphepha anikeza eChicago cishe iminyakeni emine edlule lapho ikholwa elidala ongakholwayo omdala njalo wayevamise ukuthi athi uNkulunkulu wenza iphutha ngoSolomon ngekathi ethi njengomuntu ecabanga enhliziyweni yakhe. Wathi weka amandla engqondo enhliziyweni ongacabanga ngawo. Angacabanga kanjani ngenhliziyo yakhe na? Uzofanele wayeqonde ikhanda lakhe. Ukuba uNkulunkulu wayeqonde ikhanda lakhe, ubeyothi ikhanda lakhe. NjengoMose kuthiwani ukuba uMose uNkulunkulu beyothi Mose khumule izicathulo zakho zemhlabathini engcwele. Wathi awu ungani nje ngingakhumuli isiqoko sami nalokho nje kulungile. Wathi izicathulo akashongo ukuthi isiqoko, wathi izicathulo. Futhi ngekathi ethi iphendukani futhi nibhabhathize egameni likaJesu Kristu, wayengaqondile ukuthi uyise indodana nomoya ongcwele. Wayeqonde nje lokho ayekushilo. Ngekathi ethi ufanele uzale kokusha, akazange athi wena ubufanele ukuba. Wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, akazange athi mhlawumbe ziyokwenza. Usho lokho kuqondile futhi uNkulunkulu futhi angeke kuhoxise uyazi ukuthi yini ephelele ngakho kwenza ngale ndlela futhi yile ndlela ahlose ukuba kube ngayo futhi ufanele ufinyelele kulokho hayi yena ukuba ehlele emcabangeni wakho ufanele ufinyelele emcabangeni wakhe lokho ngumehluko manje kule nqubo yomzimba umphefumulo manje uma uzothola igama elithi umphefumulo futhi ulifune encwadini lizokutshela kwisichazamazwi seBhayibheli noma iWebster noma iyiphi yazo liyimvelo yomoya manje nansi indoda sithi nangu John Doe kulungile uJohn Doe futhi nangu Sam Doe kulungile manje uJohn Doe uyindoda umzimba ungumfowabo kaSam Doe manje uJohn ungumoya umphefumulo umzimba futhi uSam Doe uyinto efanayo umzimba umphefumulo umoya njengoba enjalo umzimba umphefumulo umoya manje le ndoda imbi iyedelele iyakhohlisa iyebe qamba mange iyaphinga noma yini embi engayenza kodwa le ndoda igcwele uthando kuthule injabulo bobabili banomphefumulo umzimba nomoya awu yini umehluko na le ndoda ingabuyela emuva futhi ithi ngiyamkhumbula umama wami ngiyazikhumbula izinto esizenzile lapho sasingebafana bobabili bangakwazi bobabili banemimoya bobabili banemiphefumulo bobabili banomzimba kodwa imvelo yomoya wale ndoda imbi imvelo yomoya wale ndoda inhle niyabo ngakho-ke imvelo yomoya ingumphefumulo womuntu niyabo ngakho-ke manje uNkulunkulu zama ukungena kuphi na umoya nenhliziyo yomuntu lapho umoya ulele khona usenhlizweni niyazi futhi isayensi yathi njengoba ngingakuqedanga lokho ukuthi umuntu angecabange ngenhliziyo yakhe futhi isayensi iqala ukuthola ukuthi kukhona ikamelo elincane enhliziyweni yomuntu hhayi enhliziyweni yesilanwe kodwa enhliziyweni yomuntu akukho ngisho inhlayiya yegazi noma lutho bathi kufanele kube yindawo lapho umphefumulo uhlala khona noma umoya vele nje ubayekele bazothatha izinto zabo qobo ezingasile futhi bafakazise uNkulunkulu kunjalo uNkulunkulu wenza nje oyisiwula afakaze ngaye manje nakho-ke izihloko ezinkulu ephepheni intombazanyana kam-40 bose yathi 40 Branham yakwazi owawukusho ngelingilanga na yathi buka isayensi isivele kutholile ngathi awu makabonge uNkulunkulu ngifuna lokho dadewethu ngifuna lokho umphefumulo womuntu imvelo yomoya futhi umoya uhlala enhliziyweni yomuntu manje liyini amaceke angaphandle na leyo yinyama niyabo leyo yinto yokuqala oza kuyo inyama uzofanele uqede lokho kuqala uzofanele wedlule ngaleya kwenyama angiye ngizize nje ukuthi angisukume futhi ngiye esontweni migwaqo yashelela kakhulu kuyashisa kakhulu oh bandla angazi leyo yinyama kulungile manje uzofanele ukuqede futhi uhambe wedlule kulokho uNkulunkulu uzofanele edlule kulokho izikhathi ezilandelayo afika ngaso uzofanele angene emphefumulweni leyo yimvelo oh abakajones bazothini ngami na oh he niyazi ibandla lami lizongikhahlela lingikhiphe uma ngenze into enjalo niyabo kodwa uzofanele uhambe wedlule kulokho futhi uma uhamba wedlule kulokho khona-ke uyahamba angene enhliziyweni futhi lapho ebekwe esihlaleni sobukhosi khona lowo ngumoya ongcwele kuwe ujesu wathi bekungangcono kakhulu ukuthi itshe lokusinda lale ngiswa entekeni yakho futhi waminziswa ezinjulweni zolwandle kunokuba ngisho khubekise laba abancinyane abakholwa yimi ungabalimazi ngisho nje ukuletha isikhubakiso ukubacasula nje ngokuthize bekuyoba ngcono ukuthi wawuzicwilise wena uqobo noma wawungakaze uzalwe nhlobo emhlabeni kunokuba ngisho ulethe isikhubekiso koyedwa ngabe wayekuqondile na ngabe wayengaqamba amanga na ngabe abapostoli bakusho na qhabo ujesu wakusho ujesu wathi uma uletha ngisho isikhubekiso komunye wabo laba abancinyane abakholwa yimi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo omunye omkhulu umfo omkhulu uthi oh ngiyakholelwa kuye haleluya sewake wakhuluma ngezilimi wahumusha izilimi wakhipha amademoni imibono nokunye nokunye njengoba yethembisana qhabo lolo suku seledlule akasile ikholo ungumzenzisi ujesu wathi amazwi okugcina na wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ezweni lonke nakuso sonke isidalwa kunjalo ziyolandela ikholwa ngize ngibuye lawo ngamazwi okugcina washo bangaka abakwaziyo lokho na ibhayibheli umakho 16 manje niyabo ungumzenzisi Kodwa uma utshela ikole likholwa ngempela nezibonakaliso zilandela bese ubona ukuthobeka kwempilo yabo hayo zifanisa nomunye umuntu bayazi ukuthi bangumkristu wangempela impahla yangoqobo elokhu iqhubeka nje ithule into okufanele uyenze ukuthi ujoyinane ngonabo qala kuhambisana ngoba uyahamba uyenyuka ngqongo umgwaqo phakeme wenkosi
now
manje kwenzekani na bekisisa lokho amagceke ngaphandle kwakungunyaka kaLuther njengoba siqala emzimbeni webandla labezizwe khumbulani babe ngamaJuda phezulu lapho cishe ngesikhathi sika AD 606 AD kusho ukuthi uJesu azalwa ngikathi kungena eTiatira kwakuthi akube yiwo onke amaJuda aphendukile kodwa ngemva kwamaJuda kucathakela ngale yaphakathi lapha kubo bobabili iJuda no ezizwe kodwa ayikakhulukazi ejudeni kodwa lapho ngempela kungena onyakeni wabezizwe buza ngakulolu hlangothi niyabo kufika uMartin Luther uJohn Wesley nokunye nokunye niyabo manje phithizani lezi zintathu zokugcina emva kwalowo nyaka obumnyama ukhuphukela onyakeni ophakathi nendawo nepasika ngikathi kufika phithizani lamagceke angaphandle niyabo inyama umphefumulo umoya Niyabo lawo magceke ngaphandle inyama indawo engcwele amaNazarene iPilgrim Holiness iFree Methodist niyabo bese kuba ke indawo engcwele kubuyele emuva ePentecostal lapho okwaqala khona ekuqaleni niyabo emuva ekuqaleni manje uma nikudweba ngifuna kumhaka manje kunamasango amahlanu angena enyameni alawula inyama niyakwazi lokho akukho lapho na leyo yimizwa emihlanu ingaki imizwa elawula umzimba na iyisihlanu ukubona kunambitha ukuthinta ukuhogela ukuzwa kunjalo na leyo yinyama amagceke angaphandle lokho yizinto ngeke wethembela kuzo inyama
the inner court stand we have the inner court which is the next altar And the next altar comes in, and it comes
Amateka
in with
the... Koleke, sinamateka ngaphakathi, kuyi altar elilandelayo, uthi altar elilandelayo liyangena, uthi lingena no nembeza, imizindlo, izinkumbulo, iminjunju, nothando. Lokho yimizwa emihlanu elawula amateka angaphakathi. Lowo ngumphefumulo.
Senses of affections.
Imizwa yothando lokho umphefumulo uthando nokunye nokunye bese kuthi ke okulandelayo kulokhu kuzwa lapha kuyoba khona izinkumbulo nonembeza nomusa nokunye nokunye no nokuzindla Udlala phansi futhi ucabange izinto wenzani na awukwenzi enyameni yakho imizwa yakho ayicabange yigceke elingaphakathi ngaphakathi kuwe Lina masango amathathu senzani na siyakwephula manje ningakugeshi obuvela enyameni imizwa imihlanu ngolandelayo umphefumulo amagceke ngaphakathi kodwa manje ungena enhliziyweni niyabonga manje yilapho nina Pilgrim Holiness elungileyo nemethodist nahlala kulelo altar phandle lapho niyabo nisemagcekeni nina maluthela nokungenokunye emuva enyameni emuva lapho nemizwa imihlanu Ano lokho iso elingakubona futhi likufeze niyabo lakho kufika iPilgrim Holiness kungukuthi kuphela yeyi Free Methodist buza emagcikeni alandelayo futhi likholelwe ebungcelweni ngoba yayibizwa ngendawo engcwele lapho umhlatshelo wawubekwa khona Kodwa kanye ngonyaka kwakungena umpriest omkhulu endaweni engcwele eyayilahliwe kwakukhona unyaka wamaluthela bese ke kuba unyaka wamamethodist khona ke lo nyaka izikanyiso zebandla zilandela okufana nasenqubuweni yesidalo singumuntu khona ke singena kanjani kulokhu na manje khumbulani kwakukhona iveli elilenga phakathi kwengcwele nendawo engcwele endaweni engcwele yilapho uChrist wafikela khona ukuzohlala phansi esihlaleni sobukhosi senhliziyo yakho uKristu ubekwe esihlaleni sobukhosi
he comes through justification is that right
ufika ngokulungisiswa ngabe kunjalo na ukungceliswa futhi khona ke ngokukodwa amanzi ngebandla elilodwa ngesivumo kholo esisodwa qhabo ngamoya munye kusukela lapha sonke siphaphathizelwa emzimbeni owodwa okungumzimba kaKristu ngani na umoya ongcwele Ubani ongenayo na ama-Methodist, ama-Baptist, ama-Presbyterian, ama-Pentecostal, noma ngubani othandayo, leyo yiveli. Niyazi ukuthi lelo veli liyini, lelo veli limboze inhliziyo yakho kulona. Senikulungele na iveli libizwa ngokuthi ukuzithandela.
You get the picture now?
Niyasithola isithombe manje na imizwa phandle lapho imizwa emzimbeni nemizwa emphefumulweni futhi iveli phakathi kwalokho nendawo engcwele indawo engcwele engcwele futhi indlela kuphela ongangena ngayo lapho ukuba nokuzithandela ngokuba yilowo nalowo ini na noma kubani oxhawulanayo na noma ngabe ubani ocwilisiwe na noma ngabe ubani ojoyine ibandla na noma ngabe ubani odlulisa incwadi yakhe iletha na noma ngabe ubani qhabo noma ngabe ubani ozoza ngaleya kweveli makuthi uKristu afike emizweni athi awu bengifanele angifuni ukuya esokweni leyo yinto eyodwa ngizojoyina isonto kulungile iluthela awu ngizonitshela lokho ngikhola ukuthi ngifanele ngiphile impilo ehlukile lokho engingakwenza ukungcweliswa yalithare kulungile Methodist kulungile futhi kwenake noma ngubani othandayo makedlule iveli elidabukile wo uthi uNkulunkulu ngikolunye ohlangothi haleluya egameni lakhe wo hey noma ngubani othandayo makadilizele phansi amakhethini entando yakhe uqobo futhi makuthi uNkulunkulu angene enhliziyweni yakhe kukhona uKristu esihlalweni sakhe sokwadlulela enhliziyweni yomuntu yini ezokwenzeka na wena uthi ngifanele wo ngingawaxoxa amahlaya angcolile akungilahli ngani na abanalutho olungabalahla akekho noyedwa lapho ukukukhipha akekho noyedwa lapho ukukulahla awu ngizonitshela abesifazane bathi ngingaba nazo ezinwele ezifishane akungilahli akumangalisi niyabo wo ngingazigqoka izikhindi ngingakwenza lokhu mina bantu bathi akungilimazi kubhema isikhathi azu akungilimazi kudlala amagadi nokudlala amadayisi futhi noma ngabe yini ayenzayo akungilimazi futhi basalokhu besonto ebandleni niyabo akungilimazi kwenza lokhu ngani na akukhonto lapho kukwehlulela kodwa lapho uKristu again wena wakhe ithalithare enhliziyweni yakho futhi izono zakho zithathwa nsuku zonke uPawulu ongcwele omkhulu wathi ngifa nsuku zonke nokho ngiyaphila kodwa kusimini ophilayo nguKristu ophila kimi nanso iveli yangaphakathi wo mfowethu dadewethu Shishani ngiyazi oqabongi angeke nje ngikuqede sengedlule isikhathi ake sibone ake nje ngiqhabo ungcono ngingakwenzi niyabonga ifuna ukuthatha amalunga ngamashumi amabili nane futhi ngiyazi ngiyanivimba idineni lenu nje sizo ake sibone ukuthi bangani abathi thatha amalunga ngamashumi amabili nane na nje kulungile umzuzu nje amalunga angamashumi amabili nane khona ke asiwathole ngokukhulu kushesha manje ngokuzungeza isihlalo sobukhosi futhi kwakungamashumi amabili ezungeze isihlalo sobukhosi manje niyabona ukuthi sikuphi isihlalo sobukhosi manje na enhliziyweni kabani na amalunga eminyaka yebandla ezikhombisa uKristu kuluma izwi eliphikisana nesenzo sabo ulahliwe uzophendula ngakho ngosuku lokwahlulelwa futhi ubani ozokwahlulela yizwe na abangcwele baya kwahlulela yizwe ubani uDanyeli ambona yeza namashumi ayizinkulungwane eziphinde kamashumi ezinkulungwane na abangcwele izincwadi zavulwa izoni enye incwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila intombi yelele wo he abakuboni lokho na ibandla lilele labo abaphuma kuyohlakabeza omyeni bavumela amafutha aphela ezibanini sabo abazange bangene kulokhu abazange bavumele uKristu ukuba alawule ukuze ezokwenza izimangaliso futhi akhulume ngezilimi futhi yenze izimangaliso nezinto okufakazela ukuthi wayephila ebandleni lakhe bekungathiwa ukuba uJesu wayeyofika emhlabeni futhi wathi nginguJesu ngiyindodana kaNkulunkulu angikaze ngenze lutho ubeyothi nje ngikhuphukele lapha futhi ngijoyine isonto ngabe leyo bekuzoba indodana kaNkulunkulu na wathini yena na uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa oheni yabo uNkulunkulu uyazimemezela yena uqobo uyathanda ukukwenza unguJehova uyathanda ukuzazisa yena uqobo wo ngijabule kakhulu ngakho yebo mnumzane uzenze yena uqobo waziwa kimi ngiyazi unakho kuwe abanye benu bantu abasebasha abasanda kuphenduka noko ana ningahle ningamazi emandleni nasezintweni ezinkulu lezo amaKristu amadala azenzayo kodwa niyeza ningena kukho ngqo nikhubukela ngqo emgwaqweni ophakeme wenkosi ningalibali nilokhu nibuka futhi nicindezela nje kanzima njengoba ningenza gijimani 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 kanzima nje njengoba ningenza ningameli lutho yibani nilokhu niqhubeka hamba njengodadewethu sinelingo omdala ozihluphekelayo wavamisa ukuthi ngiyagijima 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 ngisanda kwedlula nje ngiyagijima 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 ngisanda kwedlula nje gijima 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 futhi angeke uhlale phansi umphefumulo omdala ozihluphekelayo usengale yanamhlanje kulungile manje futhi kwakukhona kwakukhona izihlalo zobukhosi futhi kukhona kukhona amashumi amabe kwakukhona izihlalo ezingamashumi amabili nane manje bekungaba ngakanani lokho amashumi amabili nani na amashumi amabili nane kulungile izihlalo ezingamashumi amabili nane naphezu kwesihlalo naphezu kwezihlalo ngabona amalunga angamashumi amabili nane elilodwa esihlaleni embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele yegolide emakhanda awo manje amalunga angamashumi amabili nane ngifuna niqaphele ayengesizwe izidalwa eziyizingelosi izingelosi azihlangene izidalwa zasezulwini azihlangene nemiqhele nezihlalo zobukhosi niyabo azihlangene nhlobo ziyizingelosi azizange zinqobe uma niqaphela kamuvanyana amaculo ababewacule lezinto bafakazisa ukuthi babengesizo niyabo bacula iculo lokuhlengwa ngakho-ke izingelosi azidingi ukuba zihlengwe niyabo kulungile kodwa babengamadoda ahlengiwe angisiye nina bantu angizukuba naso esikhathi ukubamba lokhu kodwa wena ubhala phansi uma ufuna ukwazi ukuthi zazingabantu abahlengiwe thatha uMathewu ishumi nesishiyagalolunye amashumi amabili nesishiyagalombili kulungile ishumi nesishiyagalolunye amashumi amabili nesishiyagalombili uMathewu isambulo sesithathu amashumi amabili nanye bese ke uthole lezo isambulo samashumi amabili isine isambulo sesibili ishumi uPetro wokuqala isihlanu ivesi lesibili nelesine uTimothy wesibili isine ivesi lesishiyagalombili lokho kuzokwazisa ukuthi bahlengiwe ngifuna ukuhamba ngedlule kulokho kulokhu kuza niyabona futhi ningakufunisisa amaviki niyabona babengesizo babengesizo izidalwa eziyizingelosi babengesizo izidalwa zasezulwini babengabantu abahlengiweyo niyabo ungakucabanga ukugqoka kwabo indlela ababegqoke ngayo ungasicabanga isikhundla sabo lokho ababenakho ucabange amaculo lokho ababekucula futhi wazi ukuthi babengesize izidalwa eziyizingelosi ngiyakuzonda ukuze kulokhu kodwa ake sifunde omunye umbhalo nizokwenza na kulungile asibuyele emuva kuDanyeli wesikhombisa umzuzwana nje emuva lapha uDanyeli wesikhombisa futhi sifunde umbhalo nje lapha ngifuna ngakho-ke lokhu kuzonisiza kakhulu impela kuwo wonke umlayezo kulokhu kusa ngiqinisekile kuzokwenza kuzonenza nizizwe ningcono kakhulu emuva kokuba senifunde lokhu futhi nibone lokhu nibone ukuthi uDanyeli isahluko sesikhombisa sikaDanyeli futhi siqale manje kusukela kuDanyeli wesikhombisa asithathe esesishiyagalolunye isahlu ivesi lesishiyagalolunye manje lalelisisani manje kulezi zinto futhi ngabheka kwaze kwabekwa izihlalo zobukhosi kwahlala omdala ozensuku izembatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa izinwele zekhanda lakhe zazinje boya bezimvu obuhlanzekileyo futhi isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalanga bomlilo niyabona futhi kubuyela emuva emlilweni wesimaragidu namasondo aso engumlilo ovuthayo futhi umnonjane womlilo wavela waphuma phambi kwakhe izinkulungwane eziphindwe kashumi izinkulungwane zazimkhonza futhi amashumi ezinkulungwane nezinkulungwane ezishumi zezinkulungwane nakho kufika uhlengiweyo wenu zazimi ngaphambi kwakhe futhi kwahlala abehluleli nezincwadi izincwadi ubuningi yavulwa manje qaphelani lokhu kwahlulela kwahlelwa niyabo manje qaphelani uDaniyeli lapho ebone izihlalo zobukhosi ekwahlulelweni zazingena lutho wabona izihlalo zobukhosi ziphonswa phansi zehla zivele ezulwini umdala wezinsuku wehla ivele ezulwini kodwa lapho uJohane kubonile isihlalo sobukhosi sase sivele sihleli uJesu nezihlalo zobukhosi zabafundi nokhokho abahlengiweyo sase sivele zigcwalisiwe ngoba uDaniyeli wakubona iminyaka engamakhulu ayisihlali ngaphambi kwesikhathi sikaKristu futhi khona-ke emva kukaKristu wenza iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu futhi uJohane wayephila ngaleya onyakeni ozayo futhi wayesevele kubonile lokhu kwenzeka lapho uDaniyeli angazange akubone niyabo wabona nje umdala wezinsuku efika wabona yena efika kodwa lapho uJohane ebona yena isihlalo sobukhosi sagcwala yabo izihlalo zobukhosi zaphonswa phansi nomdala wezinsuku futhi ukwahlulelwa kwahlelwa kodwa ke kathi uJohane ebona yena amalunga ayengakakhethwa ngesikhathi sikaJohane noma esikhathi sikaDaniyeli kodwa base bevele behlengiwe esikhathini sokuphela akusikho lokho akamangalisi na ngakho ke uDaniyeli wesikhombisa yena wenzani uDaniyeli na wabona ngaphambili ukwahlulelwa wabona izihlalo zobukhosi zokuhlala sasingenalutho yabo sasifanele singabi nalutho njengoJohane ngesikhathi sakhe ngemuva kwebandla elihlwithwiwe zazigcwaliswe ngamalunga ahlekiwe kusho ukuthini ukuthi ilunga na uma uthatha igama elithi ilunga nginazo cishe zonke lezi zincazelo ezibhalwe lapha ngiyeqa nje phansi ilunga lichaza inhloko yomuzi noma inhloko yesizwe ilunga inhloko yokuthile njengoba ngizoba umfowethu Neville njengamanje uyilunga kuleli bandla uyini na inhloko yalo mzimba wendawo niyabo futhi imeya yedolobha izoba yilunga lalo muzi niyabo ilunga lo muzi niyakhumbula imuva ezikathini zebhayibheli yamalunga omuzi na ilunga kuchaza ukuthi inhloko yomuzi noma inhloko yesizwe manje babe bangaki na amashumi amabili nane amalunga angamashumi amabili nane ngabe kunjalo na manje kwakuyini na abapostoli abayishumi nambili nezizwe eziyishumi nambili zokwa-Israyeli okhokho abayishumi nambili manje sizokuthatha siqhubeke sehle size singene kwezinye izifundo futhi sikufakazise ukuthi lokho kulungile ngakho-ke nina ngiyajabula ukuthi ngikubhala phansi manje niyabo okhokho abayishumi nambili nezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli manje ephethisana uJesu washo ukuthi uPetru wabuza kolunye usuku wathi sizokwemukelani na sishiye ubaba umama umyeni unkosikazi izingane konke okunye sishiye yonke into uPetru wathi sishiye omkethu sishiye abantwana bethu sishiye ubaba wethu nomama amakhaya ethu nezindawo kulandela wena wathi ngiqinisile ngithi kini ukuthi nizohlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili nehlulele izizwe eziyishumi nambili nakho lapho khona lowo ngohlengiwe amalunga ahlengiweyo buka uDavide efanekisa uKristu niyabo ngenkathi uDavide engena ekubuseni into yokuqala wayenesikhathi esesabekayo ngaphambi kokuthi angene emandleni lokho wayenokugcotshwa kuye yebo ukugcotshwa kwakuphezu kwakhe futhi abantu abaningi babecabanga ukuthi wayeyimbuka nje elincane umfo omncane owayehlukile ezama ukudabula okuthile kodwa kukhona amanye amadoda ayazi ukuthi wayezoba yinkosi ahlala naye ngqo owethu ngiqonde ukuthi angeke ubasuse kuye njengoba behamba beqhubeka nje Ngelinye ilanga wema phezulu lapho entabeni wabuka phansi wasebona owakhe umncane umuzi othandekayo uvinjezelwe isitha futhi wama lapho futhi wakhumbula ngenkathi esengumfanyana wayevamise ukukhipha izimvu kudabule lapho futhi ziphuze lawo manzi kwakungamanzi angempela sikhulume ngakho lapha kungekudala amanzi okuphila futhi nango cabanga ngiphuzile kulokho futhi izifiso zakhe zincane wakungumyalo kunoma iyiphi indoda ayenayo fowethu amabili alawo madoda adumele izikeba zawo futhi halwa adabula amamayela ishumi nanhlanu amafilisti ewagawula esuka kwesokudla kuya kwesokunxele ukuba amthwelele amanzi okuphuza emthonjeni ayazi ukuthi wayezongena embusweni yebo mnumzane ngesinye isikhathi enye yawo ukuba imsindise yaxubela emgodini futhi yabulela ibhubezi iyodwa ayengamakhawe futhi lapho engena embusweni niyazi ukuthi wenzeni na wenze ngayinye yawo yaba ngumbusi phezu komuzi othize yabo uKristu lapho na unqobayo uzobusa phezu komuzi abanqobi namuhla lapho sibona ukuthi uzongena embusweni uKristu uzobusa kulelizwe iJalimane neUnited States futhi honke afanele awe sonke isizwe sifanele siwe imibuso yalelizwe isiphenduke imibuso kaNkulunkulu wethu nekaKristu wakhe futhi ubeyobusa futhi ayiphathe kunjalo siyazi ukuthi uzongena embusweni ngakho ke ubuncane bezifiso zakhe kungumyalo kithi ufuna mina ngimele yena eTimbuktu encanyanyana lapho kungekho amasenti ayisihlanu emali lapho kungekho lutho khona noma isigejane sabantu abampofu leso yisifiso amen awudingekile ukuthi uthole okuningi kakhulu awudingekile ukuba wenze lokhu ngazise nje ukuthi yena ufuna ukuhamba amen yilokho kuphela uma efuna mina ngenze ngokwehlukile ngiziphathe ngokwehlukile njengalabo dadewethu nezinto uma efuna ngenze into ethize akabusise uNkulunkulu kuyinhlanhla kimi ukuthi ngikwenze nakho lapho khona yazi uzongena embusweni akunendaba ukuthi izwe lithini uma ngizodingeka ngibeke eceleni ke okusindayo nezono ezingihaqile kalula mangigijime ngesineke umjaho engibekelwe wona ngangibuke kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu uJesu Kristu ozongena embusweni lelo amalunga angamashumi amabili nane kulungile ishumi nambili ngale sambulweni sithola lokhu encwadini yesambulo cishe isahluko samashumi amabili nanye sithola ukuthi umuzi waseJerusalema wawunezisekelo eziyishumi nambili kunjalo na futhi wayenamasango ayishumi nambili ukuthi kwakungamathathu nganxanye obuthathu obune yishumi nambili nje ngamashiyi ngendlela ethabenekele elalimiswe ngayo ehlane ngokuba uJohane washo into efanayo ngamashiyi uMose ayibona ngenkathi wayephezulu lapho into efanayo lokho uPawulu akubona futhi manje siyaqaphela ukuthi izisekelo ezishumi nambili zazingamagama abapostoli namasango ayishumi nambili aye negama esizwe ngasinye esangweni sibuka kanjani kulokho futhi sibone lawo malunga ayishumi nambili izizwe ezishumi nambili abapostoli abayishumi nambili izisekelo ezishumi nambili amasango ayishumi nambili hohe Chacha lezo zibalo zikaNkulunkulu futhi angeke uzigeje noma kuphi uzogijima ngo ubonakale uqondile yonke indawo ngaso sonke isikhathi ingaleso sizathu yabo sinalezi izinsuku eziyisithupha umhlaba owasebenza ngazo futhi siphezulu lezi sondele kulolu suku lwesikhombisa manje Minyaka ezinkulungwane ezimbili yokuqala uNkulunkulu wabhubhisa amanzi izwe ngamanzi iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yesibili uKristu yafika lona ngo-1961 khona eminyango ngqo isikhashana nje futhi bukani uJesu wathi manje angeke ugijime uze uphele nya wathi ngoba ngizofanele nginciphise umsebenzi uma ngingakwenzi ibhomu liyathom lizowubhubhisa yonke inyama ehe ngenxa yabakhethiweyo ngizonciphisa umsebenzi wokulunga ngiwunqume ingxenye yesikhathi niyabona khona-ke iminyaka eyinkulungwane yeminyaka eyinkulungwane usuku olukhulu ngenkathi ibandla lisasebenze ngokumelana nesono iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha futhi inkulungwane yesikhombisa iminyaka eyinkulungwane njengoba uNkulunkulu enza iminyaka eyizinkulungwane ezisithupha ukwakha izwe futhi enkulungwaneni yesikhombisa waphumula kuyo yonke imisebenzi yakhe futhi ibandla lisebenze lamelana nesona iminyaka eyizinkulungwane ezisithupha futhi inkulungwane yesikhombisa ibandla liyaphumula izingubo ezinde ezimhlophe ezazembethwe amalunga zingubulunga kwabangcwele okumhlophe kuchaza ukulunga futhi ngoba babembethe kukhombisa ukuthi babengabapristi noma abahluleli bembethe okumhlophe abapristi abahluleli abaprofethi kanjalo njalo yabo ukuthi babe yini babegqoke ezimhlophe amalunga angamashumi amabili nane uyoba khona amashumi amabili nane uyoba khona abayishumi amabili abo bezizwe eziyishumi nambili zika-Israyeli abapostoli abayishumi nambili bebandla futhi bahlezi emagcekeni enkosi enkulu kumbulani bahlezi laphaya laba banjalo futhi lapha ngumlobokazi noKristu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nonkosikazi wakhe ehlezi ngakuye ibandla amashumi amabili nane amalunga abathena abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ebethempeli bekhonza kuye lapho esukuma unkosikazi wakhe uhamba kanye naye wohe kulowo nyaka omkhulu ozayo lapho sonke isono nomfanekiso wezono zonke ezinkulu izakhiwe ezinhle abantu abazithandayo kakhulu namhlanje yonke imali nokukhanuka nazo zonke isono nabesifazane abahle nabe silisa futhi noma yini abazama kuyenza imizimba yabo ukuthiza noma ukunye ukuba kube ugibe luka devil ukuthumela imphefumulo yabo esokweni bayoshabalala futhi babole bese kuthi ke izibungu zesikhumba ziyidle futhi into yokuqala izibungu zesikhumba wonke abake baba yiko kuyovela kuhambe kungena emlilweni wento abamlilo ukuba kubuyele emuva kuyilutho ngaphandle kokuwa nawo wonke umlotha wentabamlilo kodwa ngokunye kwalokhu kusa mngani ngokunye kwalokhu kusa lapho konke sekuphelile uyokhakaza futhi amasimu nezithombo esidliwa yimfuyo esimhloshana sawo namakha aphuma embalini ayoxubana nokuqhakaza kuvele emthini wokuphila futhi uKristu uzobuya ngokunye ukusa lapho izinyoni ezinkulu amajuba ayohlala ezihlahleni futhi akhale futhi angeke kusaba khona ukufa futhi kungabe kusaba khona usizi uKristu nabahlengiweyo bakhe bayobuyela emhlabeni hayi abantu abadala kodwa abasebasha kuze kube phakade singafi siyofana naye ilanga nezikanyezi siyokhanya sizidlule
I'm bound for that beautiful city My Lord has prepared for his own.
Ngiqonde kulowo muzo muhle inkosi yami ulungiselele abayo qobo lapho bonke abahlengiwe beminyaka yonke beyohlabelela udumo bezungeze isihlalo sobukhosi esimhlophe ngezinye izikhathi ngikhumbule izulu nenkazimulo phezulu engiyoyibuka kuyoba injabulo enkulu lapho sengibona umsindisi wami kulowo muzi omuhle wegolide ngilangazelela kanjani ukumbona wo ngifuna kumbona ngiqonde kulowo muzo muhle uJohane wakubona esiqingini sasePatmos ehla njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe inkazimulo yawo ngifuna ukubheka ngelinye ilanga ngifuna ukumbona futhi ngibuke ubuso bakhe lapho ukucula inguna phakade ngomusa wakhe osilisayo izitaladini zenkazimulo mangiphakamise iphimbo lami zonke izinkathazo sezedlule sengisekhaya ekugcineni ngithokoze njalo njalo ukushelela kuncane nokushushuluza eqhweni nokushisa kuncane nemishikashika yosuku ngifisa sengathi umngami nomayibheli bengeza ngaphambili futhi bangicilelele loculo ukuba bengingakwazi imishikashika yomgwaqo iyobonakala ngelutho lapho sengifika kupheleli kwendlela kunjalo ngiyabukhumbula busuku lapho ngishiya ibandla ukuba ngiqale emsebenzini wokuvangela lapho nonke nikhala akasekho noyedwa wabo osasele kulukhuni mhlawumpe abambalwa benu lapha udedewethu nomfowethu Spencer futhi mhlawumbe abambalwa izingwazi ezindala ezisele ngenkathi bekhala lapha kodwa lapho umoya ongcwele uthi ufanele uhambe futhi ngiyakumbula umhlangano wami wokuqala ngemuva kokuba ngase ngihambile izinyanga umida wehlele Johnsboro ubheki wayeyingane encenyanyana wehla ngesitimele sidali Cotton Belt kwabathatha izinsuku ukufika lapho futhi ngangimile phandle lapho ngenkathi efika ngalobo busuku sazama ukufika eholo elikhulu ibanga elingangezindlu ezintathu zasedolobheni kuphela amaphoyisa ayebambe izitaladi kanjalo izitaladi zazigcwele ngisho babengithathile bangedlulisa futhi bangizungezelisa ukuba ngingene endaweni umida wathi ngabe bazele ukuzokuzwa ushumayela Bilna ngathi qhabo khona ke zacula bavela empumalanga lasentshonalanga bavela ezweni elikude ukudla idili nenkosi yethu ukudla njengezimenya zayo zibusisiwe kakhulu lezi zihambi zibheka ubuso bayo obungcwele zivutha uthando lwaphezulu abahlanganyeli ababusisiwe bomusa wakhe ukuba bakhanye njengamakuku kheleni wayo oh Jesu yeza masinyane izivivinyo zethu ziyophela ke oh singathini ukuba inkosi yethu ingafika ngalomzuzu kulabo abakhululekileyo esonweni na oh khona ke bekuyonile thele injabulo noma ukudabuka nokukhulu kuphela ithemba na lapho inkosi yethu enkazimulweni ifika siyoyihlangabeza phezulu emoyeni Amen. Oh, ngiyamthanda. Ngabe kuyonilethela ukudabuka nosizo olujulile noma kuyonilethela injabulo na lapho inkosi yethu enkazimulweni iza siyohlangana nayo phezulu emoyeni ngaleyo micabango engqondweni yethu asikhothamisa amakhanda ethu inkosi ithanda ngizoyiqeda lenkonzo ngesinye isikhathi.
Our heavenly Father
Babo wethu wasezulwini, oh bayovela empumalanga nasentshonalanga, bayovela emazweni akude. Ngicabanga ngalolo hlwitho olukhulu, abantu engishumayele kubo eAfrika, eNdiya nasezweni jikelele, ukuthi ngiyophinde ngibubone kanjani ubuso babo. Abaningi babo bekhala bephumela ngaphandle endizeni futhi bencike ezincingweni futhi bedaziluka futhi bekhala ngicabanga ngenkathi bephuma noPaulu ngesinye isikhathi baguqa phansi futhi bakhuleka wathi ngiqinisekile ngekho noyedwa kini abaningi benu lapha ngeke besabubona ubuso bami
But they'll come from the east.
Kodwa bayovela empumalanga nasentshonalanga bayovela emazweni akude ukuzodla idili nenkosi yethu ukuzodla njengesimenya sayo zibusisiwe kakhulu lezi zihambi zibheka ubuso bayo obungcwele enkazimuleni yemarigudi bavutha ukukhanya kwaphezulu hayi nje ukukhanya kwesibani noma ukukhanya kwekhandlela kodwa ukukhanya kwaphezulu kuvutha ngokukhanya kwaphezulu Abahlanganyela bobusisiwe bomusa wakhe ukuba bakhanye njengamakuku emqheleni wayo wo uNkulunkulu
When the coal of fire had touched the prophet
Lapho ilahlela umlilo selithinte umprofeti limenza mhlophe qhwa lapho iphimbo likaNkulunkulu lithi ngubani oyakusiyela na khona waphendula wathi nangu mina thuma mina Oh thumela ingelosi kulokhu kuza amakherubi anamaphiko ayisithupha njengoba uIsaya awabona indiza idabula esakhiweni yememeza ingcwele 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 inkosi futhi uIsaya umprofeti osemusha wathi nginezindebe ezingcolile futhi phakathi kwabantu abangcolile namehlo ami abonile inkazimulo yenkosi izinsika zanyakaza ethempelini futhi ingelosi yathatha udlawu ialtare futhi yathatha ilahle lomlilo futhi yalibeka ezindebeni zakhe yathi ngihlanza izindebe zakho manje profeta ndodana yomuntu Thumele ingelosi kulokubusa Nkosi hlanza izindebe zethu kunoma yibuphi ububi hlanza izinhliziyo zethu futhi ungene Nkosi hlakaza ukuzithandela kwabo lokho makuthi intando yami kuwe ibe intando yakho Nkosi wo intando yakho kimi wo uNkulunkulu futhi makuthi mina lebandla lami nabantu bami sibe ngabakho wo uNkosi sizinikela kuwe futhi njengoba imbongi yaqhubeka ithi baba izigidi manje zivela esenweni nasehlazweni ngaphesheya eAfrika phansi endiyezweni lonke izinkulunkwane ngehora futhi zihlangana nawe ngaphandle kokwazi wena izigidi manje zivela esenweni nasehlazweni nokho uNkulunkulu kudabukisa ukuphefumulo wami ube yizicucu kucabanga ngakho lalela ukukhala kwabo kudabukileyo nokumunyu shesha mfowethu shesha ubakhoselise ngokushesha phendula Nkosi nangu mina Sipe khona Nkosi, sipe khona futhi. Ngenze lonke uhlobo lwamaphutha baba kulonyaka wedlule. Ngiyakhuleka uyangithethelela ngawo futhi kulonyaka omusha Nkosi ngicobe kabusha. Mangiye kulezo zigidi ezihlezi ngaleya sonweni nasehlazweni ziyafa balethele ilesi sambulo esikhulu seqiniso lakho balethele ucobo luka moya ungcwele ukuthi ngalelo suku bangahle bavele empumalanga lasentshonalanga bakhanye njengamagugu emkheleni wakho ngisize Nkosi ukuthi ngehle futhi ngihlwaye phansi futhi ngiwagubhe aphume emhlabathini uthuli lomhlaba uthuli lokungcola isiphila kulo futhi mababone uNkulunkulu ongcwele obenza bahlanzeke futhi baphile njengamaKristu bengcwelisiwe futhi behlanzeke phambi kwakho bafulethele okubi kuze zonke izinhlobo zokuzijabulisa kwezwe futhi baphendukele kuNkulunkulu ophilayo futhi ubenze izithunywa zombuso wakho ngalelo suku olukhulu ngcelisa leli bandla lincane kulukhukuza Nkosi ngcelisa wonke umuntu lapha ngomoya wakho futhi makuthi umoya ongcwele ungene ezinhliziyweni zabo ngamunye wethu Uvuselele umoya kubo osevele ure ovule izinhliziyo zabo ngokuzithandela kwabo uyiphikile intando yabo uqobo futhi uzile ukuzokwazi intando yakho laba bancinyana Nkosi ningilabo izinganyana nje ezincane ukuthi ubancelisa kanjani ezingaleni zakho ukuthi umama umnakekela kanjani omncinyana wakhe esilezi ngembeze emehleni abo futhi ebanikeza izinto ezikhethekile ngoba uyabathanda ubathanda kanjalo abancinyane bakho abasanda kuzalwa Nkosi abakwazi kuhamba okwamanje angeke ngisho bakhulume okwamanje into kuphela abangayenza ukukhala futhi babuke kumama wo uNkulunkulu babambe ezingalweni zakho ngomusa njengamawundlu amancane futhi bahole baze bakhule ngokwanele ukuba bakwazi ukuhamba khona ke bahole Nkosi behlele phansi ezindleleni zenkonzo siphe khona Sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela labo abasonayo ungasingenise kulingweni kepha usikhulule kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nodumo ukuze kube phakade ngegama lika Jesu Christu amen uNkulunkulu anibusise ngiyethemba ukuthi inkosi inenzele ukuthile kulokhu ukuza ukunenza niqale unyaka omusha phezu kwalento eyodwa ukuthi niyamthanda uJesu Kristu futhi ngelinye ilanga nifuna ukumbona futhi nimthande futhi nihlale naye kuze kube phakade kuyisifiso sami ukuthi kungabikho noyedwa kini ozolahleka ukuthi nonke nizosindiswa futhi nigcwaliswe ngomoya ongcwele futhi nilondoloze kuze kufike lolo suku lokufika kwakhe ngoba ngiyakholwa ukuthi selusondele maduze Manje, ngibuyisele inkonzo kumfowethu Neville.